Blog Talk Radio.
RIN zero Rwanda National Congress muri mwaraba yumva batazi ni intego zayo intego esheshatu z'ihuriro nyarwanda RIN ya mbere ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi ya kabiri amajyambere arambye kandi asangiye ya gatatu ubumwe n'ubwiyunge nyabwo ya kane umutekano w'abantu n'ibyabo ya gatanu ububanyi n'amahanga buboneye ya gatandatu itahuka ry'impunzi mu cyubahiro
RIN viva viva RIN viva viva
umwaka w'2022 mukaba muri kumwe na
wenda champagne nange musite za hadyo itahuka kumenyere rero kwa mbere mu munsi bagezaho ikiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage aho turebera hamwe muri rusange ku munyarwanda abayeho mu Rwanda ku munyarwanda yifashe muri kiriya gihugu cy'u Rwanda uwo munyarwanda twebwe twibandaho ni umunyarwanda uyu wa giseseka uyu munyarwanda rwose wa hariya hasi wa munyarwanda bavuga ngo umunyarwanda ramda ntabwo umunyarwanda wo mu gati kubarizwa mu gatsiko kayoboye ubutegetsi tuba turi kuvuga kuko hagatsiko kayoboye ubutegetsi abo banyarwanda ba giseseka bakagoreweho abanyarwanda baraguwe abanyarwanda barakubititse abanyarwanda ntibanyagupfa iyo rwanda rwa giseseka ni nyagupfa ni nyaguhera iyo rwanda rwa giseseka nta majyanamaza nta mashyino mu mudiho agatsiko karabahondagura uko bwije n'uko bukeye uwo munyarwanda nta burenganzira agira ku bimukorerwaho uwo munyarwanda agira nta ruvugiro uwo munyarwanda avuga uwo munyarwanda mvuga niyagerageje kuba yazamura umutwe gatoya cyangwa ngo avuge ati ibingibi ni ibiki muri kudukorera uwo nguwo aranyuruzwa akamucuza ubuzima bwe akamugaburira ingona ugize amahirwe bakamufunga bakamushyira muri ubwo buroko bwabo ubundi bakazajya birirwa bamuhondaguriramo ngubwo ubuzima bw'umunyarwanda abayemo nyarwanda aracuza utwe izuba riva ku manywa y'ihangu nyarwanda rwose ntabwo afite uburenganzira na bumwe habe na bukeya kugeza no ku buzima bwe ngubwo rero ubuzima agatsiko kabeshejeho abanyarwanda ariko rero nta bundi buryo nidukomeza guhutazwa nidukomeza guhondagurwa tukabyemera icyo gihe nyine tuzabatiza agatsiko umurindi ni twebwe two guhaguruka tukamagana tukakavugiriza induru tukabasha kukigobotora tukareba uburyo twazaho mu buryo bwiza mu buryo twifuza bakunzi ba hadita uka rero reka nikwisiga mu magambo byose twirebere hamwe muri iki kiganiro cy'ubukene n'imibereho mibi mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema ijambo ni ryanyu
urakoze cyane Chantal wabunyumva neza
bari kumvikana neza Bwana Edouard Kabagema
urakoze cyane ndagushuhuje ngasuhuza na Serge mufatanya ku buhanga bw'ibyuma ndasuhuza kandi abanyarwanda bose badukurikiye baba bomburi imbere mu gihugu cyangwa se hahanze mu buhungiro aho turi dusuhuze kandi abayoboke bacu bihuru nyarwanda RNC aho bari hose ku isi cyane cyane abari muri Afurika dusuhuze n'abandi bose bakunda demokarasi bakunda amahoro baharanira impinduka abo bose turabashuhuje uyu munsi rero tariki ya 13 z'ukwezi kwa 6 2022 tubafite ikiganiro kigizwe n'ingingo urebye ebyiri usibye kwenda hari n'amakuru yandi turi bubahe ikiganiro reka manze mbahinga mbere yuko twinjira kuri audio reka manze mbahe ingingo z'ibyo turi buganire turahera kuri ku makuru yo muri y'intambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda na M23 hari audio tubashyiriraho ibabwira ukuntu ngo umujyi wabunaga nawe wafashwe nabonye Radio France Internationale yandika ko ngo ibibera ibunagana ngo ari amayobera matagatifu yandiye bagaturika ubwo buhoro buhoro tuzamenya uko byagenze kugira ngo M23 ifate uriya mujyi wabunagana amakuru buriya azagenda aboneka buhoro buhoro ariko turabaha audio numva ari ijwi rya Amerika ngire ngo turabaha audio ibibabwira muri make yuko byagenze ibindi details indi muzazimenya buhoro buhoro nako tuzimenya buhoro buhoro uko byagenze ikindi wenda tushobora gato cyane nabwo ni ikibazo cy'abimukira urukiko rw'ikirenga cyangwa se urukiko rw'ubujurire no kumuntu yarwita mu Bwongereza ngo rwemeje ko abimukira bashobora koherezwa mu Rwanda noneho mu Rwanda ngo ejo hari 8 ejo bazoherezwa mu Rwanda kubera ko ngo hagomba kugenda 32 ariko abandi 24 ngo abavuka babo bagiye babagumya kubirwanaho babyitambikamo bashaka inzitizi zatuma batorezwa mu Rwanda noneho bo bararokoka niyo jambo nkoresheje bararokoka ubwo bo ntabwo bazurizwa indege bajyanwa mu Rwanda urumva ko arimo kujyanwa mu Rwanda ari kujyanwa mu kuzimu cyangwa se muri Guantanamo nabonye bamwe muri abo bimukira bavuga ngo bazemera biyahura kugira ngo bohereze mu Rwanda ubwo wenda turabiganiraho gatoya nabyo ingingo ya gatatu tuganiraho hano ingingo ya nyamukuru naho imiryango itabogamiye kuri leta imiryango mpuzamahanga itabogamiye kuri leta cyangwa se idaharana inyungu imiryango 23 iratabariza abanyarwanda kubyerekeye uburenganzira bwa muntu iyo miryango turababwira ibyo yandikiye uriya muryango wa Commonwealth ugizwe n'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza bizakora inama yabyo mu Rwanda ya Togamu ku itariki ya 20 ngire ngo z'uku kwezi rero iyo imiryango mpuzamahanga 23 itabogamiye kuri leta yandikiye Togamu itabariza abanyarwanda kubera ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda turababwira rero ibirimo ikindi turi burebe bo kuri ingingo turavuga ko na nimuza amashyaka ya P4 igizwe na RNC Amahoro People Congress FDU na Tezimbera kuri nabyo nabo bafite birote basohoye ejo special kubyerekeye iriya nama cyoga mu izabera mu Rwanda muri mu minsi ngahe mu minsi 9 mu minsi 7 igiye kuba nabo imuza amashyaka ya P4 nayo iravuga ko kuva u Rwanda rwajya muri Togamu nako rwajya muri Commonwealth muri 2009 kugeza umuntu ta muri 2022 nta cyahindutse Kagame ngo aracyari wa wundi aracyica aracyashimuta aracyafungira abantu busa kuko byari bimeze muri 2009 ariko bakavuga ko ubwo byanabaye bibi kurushaho turareba rero nabo icyo bandikiye ibi bihugu bya ibihugu bigize umuryango wa Commonwealth P4 nayo ifite icyo yandikiye uyu muryango itabariza abanyarwanda indi ngingo turi burebe ni ingingo ijyanye n'ahantu mu Rwanda mu Rutsiro ahantu habereye ibintu bya umuntu yakwita ko ari ikinamico cyangwa se itekinika ryo mu rwego rwo hejuru aho abaturage ngo 2000 ngo bisabira kuvanwa mu kiciro cya mbere cy'ubudehe cya kiciro kigizwe n'abantu bari mu bukene bukabije gukubera ko ngo bateye imbere noneho rero turagisesengura cyane wenda ningira Imana na Serugendo araza mfashe kubera ko turi mu bihe bibi cyane abantu ku isi yose na ku isi yose kubera COVID-19 kubera intambara ya Ukraine ibihugu byose ubukene buragenda bwiyongera cyane cyane turabireba mu isesengura abari mu byiciro byo hasi babandi bakeneye baragenda bakeneye kurushaho kubera ko ibiciro bizamutse nibo bizahaza bwa mbere na mbere ikindi hari ingero nyinshi hari impamvu nyinshi zerekana yuko mu Rwanda ubukene bwiyongereye tukibaza rero leta irashaka gukora ikintu noneho aka gatendo izanye gashyashya ko kubwira abaturage ngo nibaze kwisabira kuvanwa mu kiciro cy'ubudehe ubundi abantu babyiganira kubera gufashwa bakavuga ko bakize donc na gatendo gashyashya kaje mu Rwanda turabisesengura ariko tubereke ko biriya byo kuvuga abaturage bari mu bukene bukabije ngo bavuyemo barashaka kujya ngo bavuye mu bukene muri ibi bihe turimo bya COVID na n'intambara n'ibiciro byiyongeye bigatumbagira turabereka ko ibyo bintu bidashoboka ahubwo na gatendo gashyashya FPR zanye ko gushaka kujya gusaba abaturage cyangwa se kubaforusa kubeshya ko ngo bavuye mu bukene kugira ngo iprofite nayo itubye umubare w'abakene ivuga ngo nibo babyivuje nibo babishaka nabyo bindi bavuga ngo baza baje bikoreye ibiseke ngo nibo bashaka ko ngo kondisiyo ihinduka rero ni na gatendo turakanyomoza tubereke ko ibyo bintu bidashoboka ubukene bwariyongereye ntabwo bwagabanutse ntabwo bishoboka bo reka badushyireho iyi audio ibabwira uko intambara ihagaze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho umujyi wa Bunagana wafashwe na M23 nta zindi detaye dufite reka babashyireho audio mwiyumve namwe mwiyumvire
biravuga ko inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 zigaruriye Bunagana ku ruhande rwa Kongo kuri uyu wa mbere amafoto ya za burende za birindutse bivuga ko ari burende z'ingabo za leta ya Kongo nawe yabonetse ku mbuga nkoranyambaga umuvugizi wa M23 buri ngoma yabwiye BBC ati ubu turagenzura uwo mujyi wose ibi bikurikiye imirwano ikaze yabahuje n'ingabo za leta umuvugizi w'igisirikare kiyoboye intara ya Kivu ya ruguru General yabwiye BBC ko baza kugira icyo bayivugaho ari kwitangazo ryejo nijoro y'igisekere cya Congo ryavugaga ko cyari cyashuje nyuma igitero cya M23 ibunagana. Amashami ya ONU yafasha bari mu kaga avuga ko abantu barenga 30,000 bo muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu ya ruguru bahunze batamago yabo mu mpera z'icyumweru turangije. Ahabarirwa 100 bahungiye imbere mu gihugu mu gihe abandi bambutse umupaka bakongera muri Uganda. Muri abo bahunga harimo n'abasirikare, biravugwa ko abasirikare barenga 100 bahungiye muri Uganda nyuma yaho M23 ifungiye umuhanda mukuru werekeza i Rucuru. Ku ruhande rwa Uganda rw'umujyi wa Bunagana huzuye impunzi zataye amago yabo kubera imirwano hakurya muri Congo.
Bakoze Jacques hakurya rero muri Uganda hoho nashoboye kuvugana n'umuvugizi w'igisirikare cya Uganda General de Brigade Felix Kulaije yemeza ko abasirikare ba Congo barenga 100 bahungiye muri Uganda ubu bakaba bahawe aho baba barakitse umusaya.
Yego niyo abasirikare ba Congo bagera kuri 17 bahungiye muri Uganda n'abapolisi 17.
Baje gute bavuga ko zabagendeye gute?
Baje bavuga intambara n'intwaro zabo, intwaro zigiye kuraho nabo tugasobanura ikigo cya gisirikare gisoro.
Ubu turiko turavugana twavuga ko Bunagana ari gute, kuko hari amakuru twumva ko uwo mujyi wafashwe n'inyeshyamba za M23. Ayo makuru murayazi na mwebwe?
Yego nibyo, Bunagana yafashwe bakaba badafite uko babigenza rero yahoze bari guhungira muri Uganda bagahabwa inkunga.
Ubu muri kubafasha gute abo basirikare babahungiye ko?
Nyine twabahaye aho baba, babaye kugeza uko bigenda hakurya barahabwa nyine ibyo kurya n'indi fasha niyo sisitemu y'umuntu.
Brigadier General, hari n'amakuru ari kuvugwa hirya no hino kuri social media avuga ko ngo igisirikare cya Uganda gishobora kuba cyafashije M23 gufata Bunagana. Ayo makuru mwayumvise?
Aya makuru ntiyo afite ahubwo ari mu ibiswa kwa twafashije abanzi babo abasirikare ba Congo bahungiye kuba bishoboka.
Kiretse abo basirikare bahungiye aho tumva ko hari n'abasiviliyanzi abanyagihugu basanzwe bahunze, abo nabo baba bangana gute?
Baje kugenda mu 2010.
M23 nayo niba haho hari abo muvugana bavuga ko Bunagana bashaka kuyigumana cyangwa ibiragenda gute?
Ayo nta nkuru ifite igifite
General de Brigade Felix Kulaije twavugana. Tukivuga kuri iri fatwa rya Bunagana, ifatwa ryatumye abanyagihugu benshi bajabuka urubibe bahungira muri Uganda. Aho nyine rero muri Uganda navuganye na Innocent Ndagije, umunyekongo amaze igihe ahahungiye, akaba yambwiye ibyo babonye.
Mu kino gitondo niho twabyutse turi kureba ingabo zacu ziri kwinjira i Buganda, nazo ziri kwiruka hamwe n'abantu Kigairia bari baraye mu Bunagana, bazanye bose hamwe n'ingabo zacu za FRDC.
Ingabo zifite imbunda?
Yego, ingabo za FRDC zari zifite imbunda, nazo ziri kwambuka umupaka ziri kwinjira i Buganda muri icyo gitondo.
Abo baje muri iki gitondo bari kumwe n'izo ngabo uvuga, bababwiye ko bahasize byifashe gute?
Bari kumva amasasu bakavamo bakambuka umupaka bakiruka bakaja i Buganda.
Twumva ko ubu aho baje bava Bunagana M23 ihagenzura, nibyo nabo niko babibona niko babishyize?
Havuye yo mbere twabonye byo ni yuko ingabo za FRDC zirukiye Uganda zipigana imbunda hariya ku mupaka mu gihugu cya Uganda.
Ubu abo bahunze uno munsi cyangwa namwe bimwe musanzwe aho mubayeho gute, muri ko murafashwa nande?
Uzi hano hepfo nzafashanyo, ariko ushaka kugira afashwe ari kugenda iriya mu nkambi ya Nyakabandi.
None mwibwe kubera iki mugumaho hafi nimuje mu nkambi?
Tukeka yuko umutekano uteka ko anytime umutekano gwagaruka tugasubira mu mago yacu no mu mirima yacu muri Congo.
Ibyo ubyizezwa ni iki? Hari abategetsi ba Congo baba bababwiye ko bishoboka?
Oya, tumva ubu ngubu nta masasu gakivuga, niyo mpamvu tucyategereza nimba umutekano guragaruka neza tugaruke iwacu muri Congo.
Innocenta Gije twavuganye ari hafi y'urubibe muri Uganda. Reka tujabuke ugo rubibe tuje hakurya irucuru aho abahaba bavuga yuko bizeye ko ingabo za Congo ziza kubagwana ko rucuru gushika ubaratekanye bakaba bahanze amaso ibunagana aho irucuru navuganye na Jean-Claude Bambanze nangura ndamubaza uko hifashe.
Bo hano turi burucuru centre ndakibazo mutekano rahari n'abantu bari azabunagana mukumajomba niho bitameze neza aho guhera ejo mu gitondo ahubuye imirwano nanone yarwanira inventu abafashije mu gisirikare cy'u Rwanda bateye
ubuze ngo ndi gisirikare cy'u Rwanda yo makuru muyemezwa niki ko igisirikare cy'u Rwanda kizamirira kure
cy'u Rwanda kirare kuko nyakeka mwumva mu makuru kuri ejo bundi harabafatwe za birumari ya basikare b'u Rwanda bivuga ariko harabafashwe bemeza ko harabasekara u Rwanda bari ku Rwanda ku ruhande rwa M23
ko kufatwa kwa bunagana na M23 aho muri irucuru mwebwe nta ntimwibaza ko namwe mwoshikirwa
ago imbonye zari nyishye ko nanone hari abasirikari na bizi ko barakoze ibishoboka kose kugira ngo barindwe neza
ariko mwumvise ko ngo abari ibunagana bahungiye muri Uganda
ariko bafite nyine indwara ziriya zikomeye ziriya ziba mu mamodoka babuze kundi kuba kwambuka nyine ngo babuze inzira kwinjira muri Uganda ariko benshi basubiye inyuma bari hari za cingira urahanyu bakambitse bari kuri Uganda kugira ngo barebe ko bakomeza kuri umutekano w'abaturage nanone
aho muri yo bashinzwe intwaro muri Congo bari kubizeza gute ku buryo mwumva ko mutekanye
ni guverinoma none bavuga ati niba batakaje kaga gace ndavuga ngo batakaje imirwano yose bari kwitegura nanone bagomba gukora ibyo bashoboka kugira ngo abaturage turage ati baturage bahumure barakora ibyo bashoboka kose kugira ngo noneho baribye umutekano w'abantu baturage basigaye nanone kugira ngo kure kundi ko bakomeza none imirwano kugira ngo bongere bafatire agaburira bushe bumaze gufatwa na M23
hari abatuye ibunagana bo baba hagumye mwaba mwashoboye kuvugana
nabo bose bahungiye Uganda hari n'abandi bahungiye muri gutuma imbanda ngaho za busanza niyo bahungiye kuburi mbaga nta abaturage n'umwe hari uri bunagana
nta bahungiye aho muri za rucuru
rucuru barasanzwe bahaba kuba bari bahungiye abahungiye n'izi za canzu za runyoni n'ahandi bo basanzwe baba hano rucuru ariko bari bahungiye ejo ndaga bageze no bose bahungiye za busanza
Jean-Claude Mbanza twavugana ari irucuru
nyamakuru w'ijwi rya Amerika Ignatius Baizi ari mu mujyi wa Bunagana ku ruhande rwa Uganda yavuganye na mugenzi wacu Etienne Karekezi uri hano i Washington.
Ignatius Baizi uraho ku mupaka wa Bunagana ku ruhande rwa Uganda ubu tuvugana kuri uyu mugoroba watubwira ko imirwano hagati y'impande zombi ingabo za Congo n'abarwanyi ba M23 yifashite
mu by'ukuri no munsi nta mirwano yigeze ibaho imirwano ikazi yabaye nimugoroba ahubwo cyabaye n'umunsi nka saa mbiri za mu gitondo twatangiye kubona abasirikare ba Congo bahungira muri Uganda hanyuma n'abari barimo kuva muri Congo batubwira ko babonye abasirikare ba M23 binjira mu mujyi wa Bunagana kandi nyuma twaje kuvugana n'umuvugizi w'inyeshamba za M23 muri Ngoma atubwira ko ubuza Bunagana bawufashe kandi ikigaragarana cyane ni uko twabonye abasirikare ba Congo n'imodoka zabo n'imbunda zabo zimwe imbunda ziremereye bazinjiza muri Uganda bakirwa n'igisirikare cya Uganda ubu bakaba babacumbikiye hariya ahitwa mu kibaya inyuma y'umujyi wa Bunagana kubona rero abasirikare ba Congo bamwe bahunze n'ibirwanisho byabo bigaragaza ko hari icyo bahunze ku ruhare rwa Congo.
Abasirikare ba Congo bahunze Ignatius bahunze barwana
oya ntabwo bigeze barwana nta n'ubusasu rwagundikanye nta muntu warashe ariko abasirikare ba M23 baturukaga mu musozi w'amanuka urabona hano ni Bunagana iri ngo mu mubande baturukaga iheru bamanuka hanyuma abantu bari bari iyo bake basigaye bakiruka n'abasirikare ba Congo bamwe bariruka ariko nta kurwana kugeze ko babona gusa.
Ikibazo nyamukuru cy'inguta abantu bibaza ubu ngubu ni ukumenya ubu ugenzura umujyi wa Bunagana watubwira icyaho ku mupaka
ku ruhande rwa Uganda. Amakuru tubona ni uko umujyi wa Bunagana ku ruhande rwa Congo ugenzurwa n'inyeshamba za M23 bamwe mu batubwira muri Congo batubwira ko mu gisirikare cya M23 ko ari bo bari mu mujyi. Ku ruhande rwa Uganda haba ku mupaka hano mu bashinzwe abinjira n'abasohoka batubwira ko uruhande rwo hakurya iwabo abagenzi babo batariyo hariyo abasirikare hanyuma na hano muri Uganda ukabona ko abasirikare ba Kongo bamwe bahunze niko rero kiba abasirikare ba Kongo bakiri muri Bunagana simpamya mabano bakobaye bagize baba bakari bahungiye muri Uganda rero ibyo zaba bishatse kugaragaza ko ibyo Bunagana ni maboko ishobora kuri maboko y'inyeshama nkuko ibitangaza uko abantu abasirikare ba Kongo bamwe bahunze.
Hari amakuru menshi yakomeje gutangazwa y'ibisasu bya rutura na za rokete byatewe ku mujyi wa Bunagana bituma ari abasirikare ba Kongo ndetse n'abaturage ba Bunagana bahunga. Wowe ko umaze iminsi ngaho byirebera ibyo bisasu wamenya aho bituruka?
Icyo navuga nta gisasu na kimwe cyari cyabo mu ruhande rwa Uganda. Ibisasu biri ku ruhande ejo ibisasu by'imbunda ziremereye biri byumvikana waba uri muri Uganda ndetse no mu birometero kure cyane n'umupaka wumvaga ibisasu by'imbunda ziremereye biturikira aho ngaho muri Congo. Ntitwamenya niyo ndaba birasaga niba ari igisirikare cya Congo cyangwa birasaga cyangwa niba ari inyeshyamba. Ariko mu mbunda zimwe igisirikare cya Congo cyahunganye nazo muri Uganda harimo harimo imbunda za rutura kandi hari n'amafoto yagiye agaragara ko ari imbunda ya rutura imeze nk'iyari yarashwe iri mu muhanda ntabwo twizi ni iruhe ruhande ariko bigaragare kandi byumvikane ko aho ngaho nyine hiriwe havugira imbunda za rutura umunsi w'ejo ariko ntitwamenya ni uruhe ruhande rwari ruzifite.
Abanyekongo barahunga umusubirizo ari benshi bajya muri Uganda ubu byifashe bite?
Benshi cyane ku buryo umupaka wa Bunagana wose wuzuye abantu bamwe bari ku mabaraza y'amazu abandi bicaye iruhande ndabona batetse ibyo kurya batekeye ku muhanda iruhande rw'umuhanda navuye no ku nkambi ya Nyakabande. Inkambi ya Nyakabande iruzuye harimo impunzi abashinzwe impunzi batubwiye ko bafite impunzi zirenga ibihumbi 30 uno munsi amabisi yatwaye zimwe mu mpunzi zo mu Nyakabande azijana na Kivare hajya amabisi 6 kandi hari acyuzuye ariko ikigaragarira amaso hari Nyakabande hari abantu benshi abenshi cyane n'abana bato babonaga wagatekeje ko ari nk'ishuri ry'abana abana batoya cyane cyane n'abagore abagabo n'abasore ariko abagore n'abana nibo benshi nibo biganje mu bantu bari hariya.
Birashoboka ko hari abantu bashiye kuvugana Ignatius muvugana wabonaga bifashe bate hari icyizere bafite impungenge ziteye zite ku maso yabo?
Bari bashavuye cyane bagaragara nkabo mpaka Bunagana bo nta n'imfashanyo babona ubona ko banyotewe basa nk'abarwaye bakurura barwaye ibicurane bananiwe abandi baryamye mu byatsi mbese urabona ko bananiwe ariko hano mu Nyakabande aho impunzi zakirirwaho twagezeho masaha umwe bafata ifunguro hari batonze imirongo miremire cyane hari ahantu bagaburira hagira nko kuri 5 abo twavuganye rero hariya batubwiye ko bamwe bari bahamaze n'ukwezi ko murabona batangiye kuva kera barabona ibyo kurya bakabona aho kuryama bakabona amazi meza ndetse hari n'aho bigishiriza abana bato barimo kwiga bamwe bakabakora ubuvuzi bakabakingira indwara bamama batwite bakabafasha ariko hari amashyirahamwe ashinzwe gutabara impunzi menshi cyane atubwira ko ibikoresho birimo kugenda bigabanuka kandi umubare w'abunzi ukagenda wiyongera buri minsi batanze n'ubuherere ku buryo ngo ikibazo cy'imyakabane naho ashobora kuza nabo bashobora kugira ikibazo cy'inzara ku buryo ibyo kurya bishobora gushira.
Hagati aho umutwe wa M23 umaze gusohora itangazo wemeza ko wigaruriye umujyi wa Bunagana guhera mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Muri iryo tangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi wa M23 Major Wilingoma, basabye Perezida Felix Tshisekedi guhagarika intambara yabashojeho akemera bakajya mu biganiro.
Ni ikiganiro kibanze ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umubano utameze neza hagati y'u Rwanda na Kongo n'uburyo ibyo bibazo byabonerwa umuti biciye mu nzira ya diplomasi. Kongo ivuga ko ifite ibimenyetso byerekana ko u Rwanda rufasha M23 ariko u Rwanda rwagiye rwumvikana kenshi ko ibyo atari byo. Muri iki kiganiro Justin Stens yumvikanishije impamvu yaba yaratumye M23 ihitamo intambara.
Well, I think for me, I think a good starting point is November of last year.
Kuri njye ntekereza ko aho umuntu yahera ari mu kwezi kwa 9 umwaka ushize no mu 2013, aho mu buryo bwa gisirikare M23 yatsinzwe kubera igitutu mpuzamahanga yashyizweho n'ubufatanye mu by'igisirikare cya Congo n'umuryango w'abibumbye. ariko noneho ikibazo kikaba nyuma yaho igice kimwe cyayo cyahungiye mu Rwanda no muri Uganda aho bagumye bafashwa ariko ikibazo cyabo ntibikemuke nyuma ubuzima bari barimo bukabahatira gusubira muri Congo aho bageze ntibafungwa ariko baguma baraho gusa ahantu hameze nko mu kirere hagati aho bakomeje gukoresha inzira zose zitanga igisubizo harimo no kohereza itsinda Kinshasa rihagarariye umutwe wa M23 mu myaka yari yabanje abayoboke ba M23 bayobowe na Makenga batangiye gukora udutero shuma hafi y'umupaka Congo hana n'u Rwanda na Uganda mu gace ka Bunagana ibi byatangiye mu kwezi kwa cyenda umwaka ushize ikibazo umuntu yakwibaza ngo kuki byatangiye mu kwezi kwa cyenda umwaka ushize
ikibazo kiri hagati y'ibihugu byombi hashingiwe ku byo buri gihugu kimwe gishinje ikindi ntabwo ari gishya impuguke Stems yasobanuye impamvu umutwe wa M23 leta ya Congo ishinje u Rwanda gutera inkunga ya gisirikare wakomeje kugaragara uhanganye na leta ya Congo ndetse anagaruka ku mpamvu ibibazo byatangiye mu kwezi kwa cyenda
well I think there's two main reasons in part as I just laid out the M23's problems had never been solved and so they wanted to push their own
ntekereza ko ari impamvu nyinshi nk'uko nabivuze nuko ibibazo byabo bitigeze bikemurwa bashyize igitutu kuri leta kugira ngo ibyifuzo byabo bisubizwe hanyuma hakiyongeraho komisiyo yashyizweho yo kurwanya imitwe yose yitwaza intwaro mu burasirazuba bwa Congo harimo na M23 icyo nicyo numva gishobora kuba ikibazo nyamukuru gituma M23 igerageza gushakisha ejo hayo hazaza ikindi gishobora kuba kiri inyuma y'ibi ni ibibazo bya politiki y'akarere aho n'ubundi mu kwa cyenda k'umwaka ushize Felix Tshisekedi yasabye ubufasha igisirikare cya Uganda ngo kijye kubafasha mu bikorwa byo kurwanya imitwe harimo n'uwa ADF urwanya Uganda ibi ni ibikorwa byatangiye hagati y'ibihugu byombi umwaka ushize nyuma y'amasezerano y'ubwumvikane hagati ya Uganda na Congo mu bikorwa bahuriyeho byo kurwanya umutwe wa ADF n'indi mitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Congo muri operasiyo bise Shujaa ibi bishobora kugira ingaruka mu karere wibuke ko u Rwanda na Uganda byagiye bigira ugushyamirana na Congo mu bihe bitandukanye ku butaka bwa Congo hagati y'umwaka w'1999 n'2000 bivuze ko ubu kuva Uganda igiye muri Congo u Rwanda rwibajije impamvu bakoze ibi ruvuga ko bikozwe mu nyungu zabo
bimwe mu bibazo byabajijwe Stens n'abakurikiye ikiganiro ni uruhare ruvugwa rwa bimwe mu bihugu byo mu karere nka Kenya muri intambara ishyamiranije M23 na Congo mu gusubiza Stens yagize ati
Kenya is an actor now it's never been an actor or very rarely been a very marginal actor until now in the Congolese conflict
Kenya irimo ariko ntabwo yigeze igaragara muri ibi bibazo mbere mu minsi ishize perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yatumiye impande zombi mu biganiro mu kwezi kwa gatanu kandi n'ubu ikomeje kugira uruhare mu gushaka amahoro ntekereza ko Kenya iri mu mwanya mwiza wo kugira uruhare rukomeye cyane mu bijyanye n'ubukungu bw'akarere nk'ubu ifite banki nini yitwa Equity inakorera muri Congo
impuguke Jason Stens asubiza ku kibazo cyaba nk'umuti hagati y'ibibazo bivugwa hagati y'u Rwanda na Congo yavuze ko kuba u Rwanda rwarongeye gufungura ambasade muri Congo na Congo nayo ikagira ambasade mu Rwanda ari ikintu cyiza ariko yongeraho ko ibihugu byombi bigomba kubana ndetse bikubaha n'imipaka ibihuza
I think some of the way, you know, part of this process has been successful. Rwanda reopened an embassy in the Congo. The Congolese have an embassy that's used.
Imirwano imaze iminsi ihanganishije umutwe wa M23 na Congo imaze guhitana abantu benshi. Ku rundi ruhande, imiryango itabarimo na HCR ivuga ko abasivili barenga 72,000 bo mu burasirazuba bwa Congo bamaze gukurwa mu byabo, abandi babaye impunzi mu bihugu bituranye birimo Uganda. Twabibutsa ko ubwo Perezida Felix Tshisekedi yageraga ku butegetsi mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2019 yumvikanye avuga ko azakora ku buryo yubaka ikiraro cy'amahoro hagati y'igihugu cye n'ibihugu bituranye ariko siko byagenze
Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion en général et la population du Nord Kivu en particulier que depuis plus de deux jours les terroristes du M23 soutenus par les forces de défense du Rwanda, RDF, ont mené des attaques sans succès contre les positions des FARDC à Bigega 1 et 2, Bugusa et Primidis. Déterminés à défendre l'intégrité du pays, les forces loyalistes en mettant en déroute ces criminels tout en leur infligeant des pertes énormes. Après avoir constaté d'énormes revers subis par leurs protégés sur le terrain, les forces de défense du Rwanda ont, cette fois et à découvert, décidé de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bunagana ce lundi 13 juin 2022 aux environs de 7 heures locales du matin. Ce qui constitue ni plus ni moins une invasion de la RDC et les forces armées de la République démocratique du Congo tireront toutes les conséquences qui s'imposent et défendront la patrie. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en exhortant la population à la vigilance, lui demande de lui faire confiance, de ne pas céder à la panique, à la peur et à la désolation. Qu'elle se souvienne de ce qui s'est passé en 2013 sur les mêmes acteurs et les mêmes environnements. Toutes les dispositions sont mises en place pour la reprise en main de la situation.
Urakoze Chantal, ndumva ntacyo na audio ntacyo twayivugaho kuko nta makuru ahagije dufite kuri yo yari information gusa duha abantu reka nsabe rero abo bagenzi bacu baje mu kiganiro babasuhuze no tubone gukomeza Laurent uratwumva?
Oui, ukomeye
umeze urahashimye utaza kudutera inkunga ariko tugize imana uraje noneho gore tugwacya ikazi kuri radio itahuka turagusaba ko wasuhuza abanyarwanda bakurikira radio itahuka noneho tukabona gukomeza ijambo ndya werura
mukomere bwana kabagema ndatekereza ko munyumva mukomere mugira amahoro y'imana kubera ko muri ino minsi nabaye ntabwo ndakita ariko turasubikurwe ku mutima ngasuhuza abo bavandimwe bagufasha harimo Chantal Inyange na Serge kandi ngasuhuza n'abayoboke bacu bari hirya no hino ku isi ngasuhuza n'abanyarwanda abavandimwe bacu bose turi kumwe haba hano mu Bufaransa cyangwa se iwacu mbabwira ko Imana ihari ko tugomba gukomeza kurwana ku bavandimwe bacu ku banyarwanda bose ko igihe kizagera twagera ku byo twiyemeje murakoze n'abasubiza
urakoze cyane reka njye kwa Jean Pierre nawe twumva
ndakumva Edouard namwe muranyumva
wi turakumva Jean Pierre nawe wasuza batwumva Jean Pierre
ya urakoze cyane kumpaye akanya ndagira ngo mbanze gusuhuze utegura iki kiganiro ndasuhuza na Laurent maze kumva na Chantal na introduction zisanzwe na Serge ku buhanga bw'ibyuma ndasuhuza abantu bose bari budukurikire n'abandi baza kutujoininga abadufasha abadutera inkunga abakurikira ibiganiro byacu bagatanga comment ndasuhuza abantu bose mu by'ukuri abanyarwanda baba hanze bari mu gihugu bumva ko tugomba guharana tubakora igishoboka cyose kugira ngo dukure igihugu cyacu mu kangaratete ubwo ariko kandi nanone nyine nabo bantu baturage bari guhunga muri Congo nyine umuntu nabo abifuriza amahoro mu by'ukuri nk'uko tumaze kubyumva ubwo umuntu yagira ati mukomere ubwo turakomeza mu kiganiro
urakoze cyane n'agatera nzamba nibihora bigaruka n'ibyago bihoraho iteka ryose hariya mu karere reka rero tujye ku ngingo zacu information ntabwo ari ingingo afite ntabwo turuganireho ni information yuko urukiko rw'ubujurire ngireho ngo niko umuntu yabyita mu Bwongereza bwavuze ko kohereza aba bari abimukira mu Rwanda na ziriya mpunzi bava mu Bwongereza bajyanwa mu Rwanda byakomeza ko byakomeza banze kubihagarika rero ntabwo bahaye agaciro rero abajuriraga bashaka kubyitambika imbere ejo rero ngo hasigaye kuri lisiti y'abantu bazajyanwa mu Rwanda ejo ngo hasigaye abimukira cyangwa se impunzi umunani gusa kuko muri 32 zari ziteganyijwe kujyanwa mu Rwanda 24 ntabwo zizajyanwayo kubera ko abavoka babo babashije kubyitambikamo ubwo bazana ari bimaze ituma batajyanwa mu Rwanda. Mu Rwanda mwabonye ko babiteguye cyane bagiye batwereka kenshi mu bitanda birimo birimo amashuka meza ameshe ejo bundi babanavuga ko ngo numba hari article abandi bavuga ko ngo ibyumba bazabamo bizaba birimo computer ari nabonye hahe na banke yo mu Rwanda yavugaga ngo irimo gutegura ukuntu ngo impunzi ngo zagira uburenganzira bwo gufungura konti muri banke yayo ngo bakajya banabaguriza ibintu nk'ibyo ngibyo ugunda barateganya yuko abo bantu bazava mu Bwongereza bazanye amafaranga menshi bakajya muri banke bakakina serivisi bankere mbega ni byinshi cyane nabonye banateganya sindi kintu nabonye bavugaga nikira ni ibintu byo kwivuza byo kubavuza muri za mitiwere etc etc donc ni byinshi cyane bateganya ariko ni amareshya mugeni burya ngo amareshya mugeni ntabwo ari yamutunga ikindi ngo twakunze kubivuga biriya bintu berekana bariya abantu urabona abantu muri Egypte muri Iran hehe za Afghanistan na hose kuvuga ngo umuntu yatanze amafaranga 15,000 kubona umuntu wawe utanze amafaranga 15,000 wenda by'amadolari kugira ngo agire mu Bwongereza ukavuga ngo aje mu Rwanda ngo nguramuzanye wabazabazana baboshye byinshi bababoshye baboshye baje baboshye bashyire mu Rwanda ukerekana ko aje kugubwa neza ngo azajya mu gitanda ngo kirimo kiriho amashuka ameshe ngo harimo na computer ngo ibyo byose ibintu abantu benshi baba bafite iwabo urumva ni ibintu biteye ubwoba ariko bo ni nakaga bari abantu bagize no kumenya tukabitega amaso cyukora cyuko ntekereza bishobora no kugira impact kuri turisme kuba turi kuri abantu b'abakerarugendo bajya mu Rwanda kubera ko nabonye ngo harimo abantu b'abakerarugendo bashaka kwenda kujya kwamagana kiriya gikorwa mu Rwanda ngo bashaka gufata indege ngo ariko babima viza yo kujya mu Rwanda urumva ko ni byatumye u Rwanda rumenyekana ariko rumenyekana nabi sinzi byose bishobora kuzagira ingaruka iri negatifu donc negatifu ku Rwanda niko ntekereza wenda ugasanga n'ibindi bintu abantu bateganyaga wenda biranapfuye kubera akantu nka kariya bakoze kakaba kakwangiza imaje yabo mu mahanga reka ntekereza aho ngaho ndumva atari ingingo twaganiraho n'informasiyo gusa usibye we nka Jean Pierre nuba mu Bwongereza niba ikintu kindi waba ufite cya information kuri situation y'abimukira wakitubwira
ngira ngo nkuko wari ubivuze nta nakongeraho gusa nuko nyine abari baharaniye bakora uko bashoboye nyine imiryango yose itandukanye hano inkiko mbese abantu bose bakagerageza kubihagarika ariko hari icyo bakoze kubera ko urumva niba hazagenda abantu batageze ku 10 mu by'ukuri ni ukuvuga yuko niyo business u Rwanda rwari rurimo itazakoreka nk'uko bari babitekerezaga kandi na nyuma yaho abazajya bagenda urumva babanje kujya bafata umuntu umwe bakareba kaye mu gihe mbere bavugaga yuko bazajya bafata bose uko binjiye hano ngo bagahita bohereza mu Rwanda ibyo rero ntabwo byashobotse ubu ni ukuba kiretemezo cyo kujya bareba buri muntu yenda akabanza akagira n'umwavoka hano nk'uko n'ubundi babagira iyo bari gusaba ubuhungiro noneho basanga bamuga n'uwo muntu nta kundi byagenda ni nko kumuta nyine ubwo bakamujyana mu Rwanda bakamushyirayo nta kubihagarika ntibyakunze ariko ni ibintu nge ntekereza ko ibihugu byateye imbere nyine bigira icyo birusha ibihugu byacu kubera ko urabona mu Rwanda ni itegeko ryo kubemera ni itegeko ryashyizweho na Kagame nta rundi rwego rwabinegosiye nta rundi rwego rwigeze rujyamo ngo rubyemere cyangwa rugire gute ni ukuvuga ngo Kagame yarabyemeye igihugu cyose cy'u Rwanda kirabyemera nandi n'ibindi byose bikorwa mu kiriya gihugu ni umuntu umutegeka mu gihe ahandi mu bindi bihugu inzego zose zirakora zigakoresha ubushobozi bwazo iyo bwabaga ikindi waruvuze muri buryo bwo kwitegura bariya abantu nyine barateguye amahoteli n'iki ariko buriya hari n'ikindi kiriya kintu bakoze nagiye mbona hano abazungu nyine bakunze kwitaho cyane kiriya bita LGBT biriya bintu by'abaresibiyeni n'abageyi nyine mu Rwanda mu minsi yashize nagiye mbona berekana ngo uburyo baha uburenganzira bwabo berekana aho bakora ibintu bimeze nka club mbese kugira ngo berekane yuko ngo niba izo mpunzi nizigera mu Rwanda zirimo abo bageyi n'abaresibiyeni batazagira ikibazo ibyo bagiye babikora mu minsi yashize ariko ibyo byose nyine nk'uko avuze ni amareshya mugeni ni ibintu bimwe na bimwe tutari tunamenyereye ariko kuba bashakaga kugira ngo ibyo bintu byabo bitungane nk'uko babyifuza bapfa gukora ibintu mu by'ukuri yenda bitanafite akamaro ariko bifitiye akamaro abantu bazungu kuba bazi impamvu zo kubishyigikira. Ndumva rero ntago ari byinshi nabivugaho, ariko igikorwa kizakomeza. Abantu baramaganye bagize gute, abakomeye baravuze, ariko banavuze yuko nyine niba ari leta iri kuyobora niba ari leta iri kuyobora ikabishyizeho itegeko kuvuga ngo yere kurishyira mu bikorwa kwaba ari nko kutayemerera, kandi yaratowe nyine n'abaturage bose, ariko umurego byari bifite uwo waragabanutse nta gushidikanya. Ubwo tuzakomeza turebe ikurikiye. Edouard, urakoze.
Urakoze cyane. Munyemerere no tujye mu ngingo yacu. Ingingo yacu ya mbere turareba intabaza imiryango mpuzamahanga 23 itegamiye kuri leta yakoze ku bihugu biriya byo mu muryango wa Commonwealth batabariza abanyarwanda ku byerekeye ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu muri kiriya gihugu cy'u Rwanda. Bo reka rero mbisome noneho muze noneho namwe muze gutanga komantere zanyu, kuko ni ntabwo nabitraduije ijana ku ijana nk'uko bimeze, kubera ko ntagiye nari mfite, ariko nagerageje ku abakunzi ba radio itahuka badukurikira kugira ngo mbavanirimo iby'ingenzi bivugwa, donko ibyo iyi miryango 23 itangariza itabariza abanyarwanda ku byerekeye uburenganzira bwa muntu, kugira ngo bumve icyavuzwe icyo batangaje. Iyi miryango 23 mpuzamahanga yatangaje itabariza abanyarwanda. Bo habura iminsi gusa 10 ngo inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma y'ibihugu bigize umuryango ukoresha ururimi rw'icyongereza bakora inama ya CUGAM mu Rwanda, nyine inama iterane mu Rwanda, Kigali mu Rwanda, imiryango mpuzamahanga 23 idaharanira inyungu cyangwa se itegamiye kuri leta igatabariza abanyarwanda kubera ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda, ikanerekana ibikwiye guhinduka. Iyi miryango iramagana kubika umutwe bikorwa n'ibihugu bigize umuryango wa Commonwealth cyangwa se kuruta bakarumira imbere y'ihonyorwa ry'uburenganzira bwa mbere imbere y'ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda, ikintu iyi miryango mpuzamahanga ivuga ko gishobora gutesha agaciro umuryango wa Commonwealth kubera ko ugaragaza ko wadohotse mu nshingano zawo z'ibanze zirangwa no kurengera uburenganzira bwa muntu. Iyi miryango iravuga ko u Rwanda rwakirwa muri Commonwealth muri 2009 hirengagijwe ko rutari rwujuje ibisabwa mu byerekeye kubahiriza uburenganzira bwa muntu biranga uyu muryango. Iyi miryango irashimangira ko ibyo u Rwanda rwanengwaga mu kubahiriza uburenganzira bwa muntu igihe rwasabaga kwinjira mu Rwanda nyine kwinjira muri Commonwealth igihe rwasabaga kwinjira muri Commonwealth muri 2009 ibyo barunengaga icyo gihe muri 2009 nyine n'ubu muri 2022 bitigeze bikemuka. Iyi miryango mpuzamahanga idaharanira inyungu cyangwa se itegamiye kuri leta iravuga ko kimwe no muri 2009 u Rwanda rukirangwa n'ibintu bikurikira: gucecekesha abanyamakuru n'abatavuga rumwe na leta bakabuzwa kugira icyo bavuga ku bintu bimwe na bimwe, abinangiye bakarenga bakavuga bagafungwa, hari ababurirwa irengero, bamwe bakaboneka barishwe mu buryo buteye urujijo, abajya gufungwa bazira ko basabiriza ari abakene, basabiriza basa nabi, ari inzererezi, abazunguzayi, indaya, abarara munsi y'iteme cyangwa se muri za ruhurura, ahangaha babita ngo ni des indesirables, abantu basa nabi, donc basa nabi ari inzererezi, bo abo basa nabi b'inzererezi nyine basa n'inzererezi basa nabi bose bafungirwa igikondo mu rwego rwo gusukura umujyi, ibyo bita nettoyage niko babyise, ngo mu rwego rwo gusukura umujyi wa Kigali. Imiryango idaharanira inyungu n'itangazamakuru mu Rwanda ngo bahozwa ku nkeke, ngo hari abafungirwa ubusa akenshi mu mazu yiswe za safe house, ababurirwa irengero, imvu zidasobanutse, abakorerwa iyicarubozo, abafungwa, abatotezwa mu magereza, maritiritansi, abatotezwa bari mu magereza, bamwe badapfira muri ayo magereza. Ibi byose ngo bikaba binyuranyije n'amahame, ibi byose bikaba binyuranyije n'amahame ya Commonwealth. Iyi miryango mpuzamahanga itegamiye kuri leta ikaba isaba ibihugu bigize umuryango wa Commonwealth bizateranira mu Rwanda ku itariki ya 22 ngirengo z'ukwa gatandatu gushishikariza u Rwanda ibikurikira: icya mbere, guhita bafungura abantu bose bafunzwe ne guhita bafungura abantu Rwanda guhita bafungura abantu bose bafungiye ibitekerezo byabo no gushyiraho no guhita bashyiraho amategeko arengera abakora ibiganiro kuri za YouTube abanyamakuru n'abandi baturage bose ku buryo batanga ibitekerezo byabo nta bwoba bwo gufungwa bafite. Kabiri, kwiyemeza guha societe civile n'itangazamakuru n'u Rwanda nyine rugomba kwiyemeza guha civile cyangwa se kwemera u Rwanda rugomba kwemera guha societe civile n'itangazamakuru uburenganzira bwo kunenga ibi ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu. Cya gatatu, kudahutaza abakene, abasabiriza, inzererezi n'indaya, abarara mu mihanda, kubahiriza ibikubiye mu mahamisha miryaroni kubahiriza ibikubiye mu mahame y'ishami rya Roni rirengera uburenganzira bwa muntu n'urukiko rwa Afrika rurengera uburenganzira bwa muntu ku byerekeye nyine abantu nk'aba ngaba b'intege nkeya cyangwa se abaciye bugufi nk'aba bakeneye abasabiriza indaya n'iki byose. Donc hari amahame ngo y'ishami rya Roni rirengera uburenganzira bwa muntu n'urukiko rwa Afrika rurengera uburenganzira bwa muntu ngo nabyo bifite icyo bivugaho ngo bagomba kubahiriza ayo mahame. U Rwanda rugomba kubahiriza ayo mahame. Cya kane, gufunga centre ya Gikondo. Centre ya Gikondo ifungirwamo abakene, abasabiriza indaya n'abandi nkabo ifuzwa mu mujyi. Cya gatanu, gusezerera kwiyicarubozo, kureka iyicarubozo kandi u Rwanda rukemerera akanama ka Roni gashinzwe kurwanya iyicarubozo ko igihe cyose kazaza mu Rwanda kugenzura kazemererwa gukora imirimo yako kitanzuye. Cya gatandatu, kwemera anketi mpuzamahanga yigenga ku rupfu rwa Kizito Mihigo n'abandi batavuga rumwe na leta bagiye bicwa. Ubwenda muntu yavugamo na ba Rwigara birumvikana, usiye kwa ngara Rwigara ntago ari mu ariko nawe ni kimwe na Kaye ni kimwe n'iya Kizito. Bo, icya karindwi, kubahiriza amasezerano mpuzamahanga areba iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu u Rwanda rwasinye. Cya munani, kwemera ko abaturage b'u Rwanda babaho ngo muri dignity, niko babyise muri dignity cyangwa se bubashywe, bakemererwa uburenganzira bwose bahabwa n'itegeko nshinga, hagashyirwaho uburyo bwo kurengera abanyamakuru, societe civile n'abarengera uburenganzira bwa muntu mu Rwanda. Imiryango 23 imiryango mpuzamahanga 23 itegamiye kuri leta cyangwa se idaharanira inyungu irarangiza isaba umuryango wa Commonwealth, ibihugu bigize umuryango wa Commonwealth, gushyiraho ibigomba kuzuzwa, ibigomba condition, ibigomba kuzuzwa byerekeye iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu kugira ngo igihugu runaka cyemererwe kwinjira muri uyu muryango wa Commonwealth. Nubwo ko hari bi condition kubyerekeye iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu, bagomba gushyiraho izo condition igihugu gishya cyemewe kwinjira muri umuryango kikaba kigombye kuzuzuza. Bo, ubwo rero ni reka nzi mbashakire, ndumva ari interesa kamwe nabyo mbashakire amazina baduhaye. Hari amazina amazina ndamenye shake. Okay, ikanzi shaka amazina. Okay, hari amazina rero nako hari nika mashakire iyi miryango uko yitwa iyi miryango ndekaje basomere mumba ko ari ikintu kitoroshye kame mumva imiryango mpuzamahanga itabariza abanyarwanda kubera ihonyerwa ry'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda. Iyi miryango ni iyihe rero? Uwa mbere ni ngo ni Action des Chrétiens pour l'abolition de la torture, ACAT France, African Canadian Civil Society Forum. Wa gatatu, African Center for Democracy and Human Rights Studies. Wa kane, Amnesty International. Wa gatanu, Article 20 Network. Wa gatandatu, Botswana Watch Organization. Wa karindwi, Center for Civil Liberties. Wa munani, Centro Alternativas al Desarrollo wa muri Colombia. Wa munani, Committee to Protect Journalists.
Watumi Commonwealth Human Rights Initiative. Watumi numwe Commonwealth Journalists Association in the UK. Watumi nakabiri Freedom Now. Watumi nakatati Human Rights Concern Eritrea. Watumi nakana Human Rights Foundation. Watumi nakatana Human Rights Watch. Watumi nakatana to Institute of Commonwealth Studies. Watumi nakari International Services, International Service for Human Rights. Watumi numunani One Future Collective. Watumi nikienda Protection International Africa. Kama kumnyabiri Réseau des Organisations de la Société Civile pour l'observation et le suivi des élections en Guinée. Wama kumyebi numwe Robert Kennedy Human Rights. Wama kumyebi nakabiri the Daphne Caruana Galizia Foundation. Wama kumyebi nakatatu la Fédération Internationale pour les Droits Humains. Bo na bunga wu murumva ibyo basabiye rero abanyarwanda numva ko batabarije abanyarwanda kandi bazo by'u Rwanda barabizi neza cyane urumva ko barasaba ibihugu bya Commonwealth kotsa igitutu u Rwanda kugira ngo u Rwanda ruhindure mbega byose rutangire gubahirize uburenganzira bwa muntu ndabasaba kuba mwatanga commentaire zanyu ngufiya ijambo ni ryawe Laurent.
Oui.
Alors, babari, bure se gato ya, reka no ndangize kwera ko na P5 turabijyanira hamwe. P4, imuta masaka ya P4 igizwe na Mahoro People Congress, FDU inkingi, RNC na PS mbera kuri, nabo baratera akamu ibihugu bya Commonwealth. Babimenyesha ko u Rwanda kuba rwakwinjira muri uyu muryango muri 2009 Kagame atahindutse ngo aracyateza intambara aracyica aracyashimuta aracyafunga. Imuza amashyaka ya P4 ikanashimangira ko mu byerekeye uburenganzira bwa muntu ibintu byarushijeho kuba bibi P4 igasaba ko umuryango wa Commonwealth wakota igitutu rwa Leta y'u Rwanda ku buryo habaho impinduka zifatika mu byerekeye kubahiriza uburenganzira bwa muntu mu Rwanda. P4 igizwe na ari amashyaka nababwiraga imuza amashyaka navuze hejuru, ibyo isaba ntaho bitaniye n'ibyo iriya miryango mpuzamahanga itegamiye kuri leta tumaze kuvuga hejuru isaba. P4 yo ikanongeraho ko u Rwanda bwongeye gusoza intambara kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rufasha umutwe wa M23. Ikindi P4 ivuga inavuga kuri Pegasusi Kagame yagiye akoresha akinjirira amatelefone y'abayobozi b'ibihugu ka Uganda, Burundi na South Africa. Imuza amashyaka ya P4 kandi iraha ibihugu bigize umuryango wa Commonwealth urutonde rwa bamwe mu Banyarwanda batavuga rumwe na leta ya Kagame bishwe bagerageje kwicwa abashimuswe bikorewe akenshi mu bihugu bigize umuryango wa Commonwealth. P4 iriya muza amashyaka igizwe na FDU inkingi, Amahoro People Congress, RNC na PS mbera kuri igasaba ko mu Rwanda hakwiye kubaho impinduka zifatika mu guharana uburenganzira bwa muntu. Cogamu ikaba igomba kotsa igitutu, ikaba ikwiye kotsa igitutu Kagame igitutu kidasanzwe kugira ngo impinduka ibe. Bekambahe ijambo mu utande ibitekerezo byanyu mu kanya ningaruka ndabaha irise y'abantu iyimuza amashyaka ya P4 yashyikirije ibihugu bivuga umuryango ibihugu bivuga mu rurimi rw'icyongereza ibihugu bya Commonwealth ibabwira abantu bagiye bashimutwa naho bagiye bashimutirwa. Iyo irise ndabaha mu kanya reka mbanze mbahe ijambo reka mbere kuri Laurent. Ijambo ni ryawe Laurent.
Murakoze bwana Kabagema. biratangaje ibintu tubamo abanyarwanda biteye ubwoba kuko nta kundi nyine n'abanyarwanda u Rwanda ni urwacu ntaho warushyira ntabwo uzafata barimo ngo bahindure ubite abandi b'ikindi gihugu n'abanyarwanda twese turi abanyarwanda. Ariko birababaje njye nkeka ko ahubwo hari igihe nibaza nimba tuba ku isi imwe cyangwa se ari twebwe tutumva ibintu bishoboka kuko nk'ibintu murimo ko mutubwiye byiza murabona ko ni ibintu bigenda byisubiramo twavuze ukuntu harimo ukuntu muvuga muti muri 2012 byavuzwe nk'uko birimo kuvuga ubu yewe n'iyo ntambara umwavuzeho gatoya yarahagaze bavuga ko ibyo bintu rwose bitazongera kubaho bavuga ko icyo kibazo kigiye gukemuka ariko murebe ko imyaka 10 irashize birongeye biragaruka ahubwo nkibaza ikibazo njyewe muri ino minsi nibaza ikibazo ese ni twebwe tugomba guhindura imyitwarire cyangwa se uko dukora politike kuruta uko tuyikora nk'aho tureba igihugu imbere yacu kuko ngengeka ko abantu tureba imbere yacu tugomba guhindura tugomba kubwira ntabwo ari igihugu n'ikindi kintu ntazi icyo ari cyo twebwe tukakibeshyaho kuko ntabwo ushobora kumva ukuntu umuntu igihugu gifite shogamo gifite intambara kirimo kuzana impunzi kandi hari n'izindi zirimo guhunga zirimo guteza mu bihugu biri iruhande rwacu ibyo byose turabizi kuko n'ubundi bavuga ko ari uriya mutwe witwaza intwaro 23 ariko byose turabizi turi abanyarwanda ubwo se mwambwira ko icyo gihugu hari ahantu byigeze biba ubona igihugu kijya muri senariyo imeze gutyo kigafasha abateza intambara bikakira impunzi zivuye hanze ibihugu bikomeye bishobora kuzakira bikazifata abaturage batabaho cyangiza kikakira inama ivuga ko hari ibintu igenderaho biri muri ibyo by'uburenganzira bw'ikiremwamuntu noneho iyo umuntu akomeje imbere asanga imiryango yose uko ari 23 ibyo bintu birabivuga wenda hashyize n'imyaka 20 ese ahantu ibivuga bikagira impakite biba byagenze ese ni uko ari mu Rwanda ese ni uko ari ku Banyarwanda ibyo bintu nkumva ko ari ikibazo gikomeye cyane twagombye kwibazaho tukareba ukuntu icyo kintu tukigobotora kuko hashize imyaka abantu barasakuza abantu bari gucwa abanyamakuru baracecetse cyugamo igiye kuza mu Rwanda abanyamakuru barenga 15 bafunzwe ubwo se mwambwira abanyarwanda rwose mukumva mukavuga ngo iyo miryango yaba ari iyo ngiyo y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu yaba ari ibyo bihugu bije muri iyo nama mu Rwanda mu gahugu nka kariya murumva turi ku isi imwe murumva abo bantu hari ikintu bashobora kuba bahinduraho yego ntabwo mvuze ko bidashoboka ariko rero birababaje kubona hashize imyaka ingana gutya ibintu bikorwa abantu bapfa buri munsi abandi bafungwa abandi babashyira muri gereza naho batazwi imiryango yindi ku isi hose barabizi inama z'umutekano za ONU zigaterana ibyo bintu bikarekwa abantu barangiza bagakemba umuntu bamubwira ko noneho agomba gufata inama ikomeye y'abongereza y'ibihugu ntabwo nibuka umubare bakaza guhurira njyewe nagira ngo wenda mbaze umuvandimwe wanjye Jean Pierre asobanurire cyangwa se amfashe cyangwa namwe mumufashe kuko ntabwo bishoboka njye ngatekereza ko rero twebwe abanyarwanda ushaka impinduka ari abari muri RNC ari abari muri PIFO bagomba guhindura imyitwarire n'imikorere tugahindura tukamenya ikintu tugomba gukora kuko umuntu uturi imbere ntari igihugu n'ikindi kintu tudashobora kumenya icyo ari cyo ariko rero ubwenge Imana yaduhaye nk'uko nawe wabufite dushobora kubigeraho rero undurwa barakabage birakomeye kugira ngo muri iyi periode turimo muri iki gihe turimo ibyo bintu byose biteranye kugira ngo ushobora gusobanura ikintu kigomba kuvamo imyitwarire irakomeye ahubwo nibyo niyo mpamvu navuga gate ese ntitwagombye kujya tukareba ukuntu duhindura imikorere yacu kugira ngo tujyane cyangwa tujye n'imbere yaba abantu batarimo kumva ko ku isi abantu bagomba kubaho bagomba kugira uburenganzira bwabo mutekereze kariya karere kandi hashize imyaka hafi mirongo abantu bataryama abantu baticara none twebwe turi mu birometero 180 turi mu birometero 110 natwe ubwacu ntituryama ubwo se mwambwira ngo demokarasi mwambwira ngo la fe izaza muri kariya karere bishoboka bite byatangiriye he ni ukuvuga ko rero twe tubishaka birasaba ko hari umuti tugomba kuvuga hari ibintu tugomba gukora byatuma ba bandi batekereza ko kuko bo mu mitwe yabo uko mbitekereza batekereza ko ikiri muri 90 kiri muri 85 ibintu byabaga muri icyo gihe ari byo tukigenderaho ubwo rero ntatinze wenda abandi banyongazira ndatekereza ko twagombye kwicara tukareba tugasubiza amaso inyuma tukarebe aho duhagaze tukareba imbaraga dufite tukareba ibitekerezo aho birimo kujya na nivo bigezeho batugenda inyuma tubagenda inyuma noneho tugafata iyambere tugakora ikindi kintu gikomeye cyatuma bariya abantu bareka mbese akarere kabaye nka navangukize nk'aho ingurube ziba burya ziba ari mu ntuza ntabwo navuga ni mu gipangu cyazo ziba zitagera kira ahandi habaye ntabwo nazi nafite ngiye nshobora kubivuga birababaje rero kubona ibintu bibaho muri 2022 kandi hano tuba muri izi sosiyete tubaho imbwa irapfa hari serivisi zibishinzwe baraza bagakora dayi ibintu byose bikaba iwacu abantu barapfa nk'isazi ntabwo zipfa gutyo uteye insekitisidi ni ubukire turimo guhomba none ntabwo rero mushobora kumbwira ko ibintu turimo ari normal ibintu tubamo ari normal tugomba guhagara kubera Imana yaduhaye ubwo bwenge tugahindura iyo sisiteme turimo tukabasha kubanyura imbere kandi birashoboka urakoze
murakoze cyane reka mbere yuko nakira Jean Pierre mbere yuko guha ijambo reka manze nakire Denise Rugendo mu kiganiro Denise uratwumva
yego ndabumva
urakoze cyane kuza mu kiganiro kudufasha hari ingingo ugiye kudufasha mu kanya niturangize iyi ngiyi twagusaba ko watsuhuza abatwumva noneho turaza kugarukaho nyuma ijambo ni ryawe se Rugendo
urakoze cyane nagira ngo ntangire ngushimira wowe cyane kuba wantumiye nkaba rero nshimira na bagenzi banjye turi bufatanye ikiganiro abari Jean Pierre yirindise nabura ubwo n'abandi bose batwumva bazana twumva ikiganiro cyarangiye nkaba mbasuhuje kandi mbifurije amahoro aturuka ku Mana urakoze cyane
urakoze cyane Denise Rugendo reka njye kwa Jean Pierre nawe atanga komantari yawe kuri ku itangazo ry'iyi miryango ibyo bavuze n'impuzamashyaka P4 afite ibyo bavuze ni bimwe watanga komantari zawe ijambo ni ryawe Jean Pierre
urakoze Edouard urakoze cyane muri kunyumva
turakumva
okay murakoze ubwo reka mbanze nasuze Denise Rugendo nawe hari hashize igihe tudahura kuri radiyo nk'uku nguku mubwira nti welcome ubwo nawe turakomeza rero ku byerekeranye n'izi nyandiko imiryango yanditse yavuze ko ari imiryango 23 hanyuma handika na P4 baranditse mbese kwandika ni ibintu bihoraho mu by'ukuri kandi byumvikana abaturage bararengana cyane mwa kiriya gihugu kibaza wa mugambi mu hariye umuntu yibaza nkuko rura yarabivuze kibaza tese amaherezo aba yahe kuko mu byukuri igihugu cyacu cyangwa na karere duherereyemo hari igihe ubona wagira ngo hahambwe umusazi cyangwa ikindi kintu kidasanzwe ku buryo hahora amakimbirane adashira ariko ibintu by'uburenganzira bwa muntu ushize twigeze kubivugaho cyane tuvuga ukuntu ibihugu byose bya u Rwanda ibintu rugomba kujya kwikosora muri yari review y'ibyerekeranye n'uburenganzira bwa muntu bagira ngo babwire bati mwikosore mwikosore ariko urabona byararenze nabo ubwabo ntibakibyitaho wagira ngo nihandikaga amavuga ngo ntabwo yumva ngo bamushyiraho pressure rero ni nyinshi ariko yenda zitabayeho nabwo haba ibindi nabwo niko umuntu yavuga ariko icyo nabivugaho nuko bishobora kuba biri no mu maraso y'abanyarwanda ugasanga yenda Kagame yari umuntu yenda wari ukwiriye mwa kiriya gihe ariko kirosesi amaherezo azaba yahe kuko abanyarwanda nubwo imiryango mpuzamahanga ikora cyangwa ikandika ariko abanyarwanda buriya nibo bafite igisubizo nyuma ya byose ni abanyarwanda bazi uti kubera iki njyewe uko mbibona ibi bintu byose byo gufunga gukubita abantu cyane nka biriya byagiye biba muri covid abantu birirwa bakubitwa n'interago na bariya abantu ba local defense abandi n'abayobozi b'imirenge bakubita abantu ngo ntibambaye udupfukamunwa ntibagize gute ibi byose byo gufunga hariya kwa ziriya ntuza za safe house ziriya zo kwa Bakabuga biriya byose biri mu Rwanda bikorerwa abanyarwanda yewe twandukuraho n'ukuntu nk'ubu biba amafaranga bakajya karya ruswa bakajya kubaka mu mahanga abantu bari mu gatsiko ukuntu nk'ubu Kagame nyine afata amafaranga nk'aya ngaya ariya twavuga muri Arsenal akashyira iyo nta na standi ba mu gihugu ukareba ukuntu nk'ubu bahamagaje izi mpunzi amahanga Ubwongereza bwanze abanyarwanda ntibavuge abanyarwanda bari mu gihugu abo bikorerwa ugasanga hari ababyakira nk'uko Kagame aba yabitegetse kwibaza utese yenda sosiyete nyarwanda siko yaba imeze mu by'ukuri kubera ko none umuntu iyo afunzwe agakubitwa nka kuriya karasira bivuga ati ndara nkubitwa ndarangize gute muzi ko mu Rwanda nubwo Kagame tuvuga ngo arategeka ariko nanone hari abandi bantu nabo bakwiye kugira icyo bavuga bakwiye kugira icyo bakora habugira uwo muvugira wo mu Rwanda uvuga ati nta karengane ahubwo twigeze kumva umuntu wigeze avuga umudamu w'umudepite wigeze ajya kwa cyuma havuka avuga ati aragahera muri gereza abanyarwanda ntibabyamagane yewe ntihagire n'ikinyamakuru kibyamagana kiri mu gihugu kino tese aba bantu bose nuko mu by'ukuri bagengwa na Kagame ni kuriya ngo arara bareba aho baba n'iki abaneka kuko habura n'umuntu uvuga ijambo nibura byo kuvuga bati ibi ntibikwiye ntibagire icyo bakora cyangwa barwanye ubutegetsi nk'uko bivuga ariko n'abanyarwanda ubwabo ziriya za local defense ziba zikubita abantu zivuka mu banyarwanda bariya bafungira abantu kwa Gacinya no kwa naho hariya kwa Kabuga bose bavuka mu banyarwanda abo ba local defense bose bavuka mu banyarwanda kuko tese aho abanyarwanda ntitwanduye hari dufite indwara mbi ikareba abagenzi bacu iyo baba babagiye ubwo rero hariho no kuvuga ngo abantu ntibavuga abantu baravuga bakabafunga abantu baravuga bakamera nabi ariko nubu turacyabona amajwi abakivugira iriya leta n'ibibi byose bazi ko ikora hari amajwi n'ibinyamakuru bicyandika bivuga ko leta yabo ari leta ngo imeze neza ikora neza niyo yatera Congo niyo yafasha M23 ugasanga mu gihugu cy'u Rwanda hari abantu bakibishyigikiye ugasanga rero Kagame nubwo akora ibintu bibi ariko sosiyete ikabyakira nabyo ni ikibazo mu by'ukuri gikomeye twabonye muri Congo ejo bundi bavuga bati Kabila ararambiranye gutegeka kwe akwiye kuvaho nta n'imirwano yakoze baravuze bati abanyamadini barahaguruka abigaragambye barigaragambye ariko bakoze uko ashoboye avaho ubu bafite umuperezida mushya ibyo bintu mu Rwanda rero wagira ngo ni ikibazo nibwo raho niho ntera mperavuga ni sosiyete yacu igomba kubita meze neza n'uburyo twitwara n'iki bigomba kuba bitameze neza bitabereye isi tugezemo turiho ku iki gihe ni kimwe n'izindi ziza guhiga abantu hanze kuko si umuntu ava mu Rwanda akajya hanze kujya guhiga mugenzi we yenda ngo ntacyo yakoze kigayitse mu by'ukuri aravuga ibintu bijyanye na demokarasi n'uburenganzira bwa muntu ugasanga intore zirarwambaye zavuye mu mahoza agagomba kuba zikaza kuba hanze kwiga abantu ngo ziragirire nabi ibyo byose ni ibibazo biva muri sosiyete bitavuga ngo sinzi niba ari Kagame ubatoza biriya tuvugane na bumwera ngo uturuke ibukuru cyakwiye hose ariko na sosiyete nyarwanda igomba kuba itameze neza kugira ngo yigize biriya bintu nk'ubu baratoye amatora mu Burundi perezida yitaba Imana ariko hajya uwo musimbuye ibyo bintu mu Rwanda ntushobora kuvuga ko bishobora gushoboka niyo na perezida yaba atakiriho hatabaye intambara hatabaye imivurungano hatabaye muri Tanzania urabona ko bahindura ubutegetsi buri kibazo kiba gisigaye yenda mu Rwanda yenda n'u Buganda mu buduturanye hari mu Buganda naho yenda ntago societe yabo ntago twayishyira mu byacu cyane ariko yenda iyo mico kuba ku muntu ari umwe wayobora ari uyoboye ushoboye kuyobora icyo kandi kiyobora nabi abanyarwanda bakabyemera ngisanga ari ikibazo gikomeye natwe rero twahagurukiye revolusiyo kimwe nabo bantu banditse babo muri P4 natwe turimo niyo miryango mpuzamahanga ireba u Rwanda uko ruyoboye kurusha uko abanyarwanda ubwabo bagumye kurureba ubwo ni ukugira ngo nyine abantu batazavuga bati mwabwiwe mwakoraga ibintu bibi barababurira ntimwagira icyo mukora kuko amaherezo ya byose ni uko umunsi umwe Kagame azava ku butegetsi kandi yarategetse nabi ubwo abamukurikiye nibo bazisobanura mbese icyo bakoresheje icyo gihe cyabo bari mu butegetsi bari inyuma ye ibi bintu ni byinshi bimaze kujya bigaragara naho n'amahanga mwamagana yewe n'ibihugu by'ibihangange babanaga bakamwamagana bati bisi byo ibyo byose ni ibintu abantu bamukurikiye cyangwa bayobonana nawe mu by'ukuri bakwiye kuvuga bati ese sosiyete yacu ni uku nguku ikwiye kumera ibyo niba batabireba rero natwe bikatugiraho ingaruka ntago ziriya ngaruka zizagirwa n'abarwanya leta ngo noneho ngo abayishyigikiye bayiri inyuma bo zizabareke ubwo ntago umuntu yabona solusiyo y'aka kanya ariko sinavuga ngo kwandika ni amakosa abantu bagomba gukomeza bakerekanaho ibintu bibipfira naho bishobora gukirira kuko nk'iyi nama y'akarere ya East Africa bariya abantu baherutse guterana bavuga bati bashyireho ingabo ngiye ntekereza ko baba barashyizeho n'ingabo ahubwo kuri ukuntu abantu bashyiraho ibintu by'ibiganiro bambe bagashyiraho uburyo hajyaho ibiganiro mwari ya mareta atera akabyumvayo ntibavuge ngo bashyizeho umutwe w'ingabo gusa wo guhiga abantu kandi bashyireho nyine na alternative yo kugira ngo abaganirira muyihe space ese byaheraho byatangirira hehe byarangirira hehe ubwo rero nk'umukorere cyane cyane kubera ko u Rwanda tuzi ko ari rwo gashoza ntambara ubwabyo iyo rubona nta bintu by'ibiganiro bitegurwa leta ishobora kugirana n'abaturage bayo cyangwa se n'abayirwanya cyangwa n'abagize gute ahubwo ugasanga babwira ngo M23 ngo niyumvikane na leta ibyo usanga ari ya demagoji nyine y'abanyarwanda bavuga bati twe turi abantu beza twe nta cyaha dufite bariya bakongore nibo bafite ubutegetsi butameze neza ariko mu by'ukuri ibintu byose bipfira mu Rwanda tukaba rero wamugani twakomeza kuri uko dushoboye ababishoboye agakora ariko tunyedika iyi sosiyete nyarwanda ngimba mbona isa nk'aho irwaye itameze neza yenda umuntu agiye kure yajya no mu mateka uko byagiye bikurikirana ariko aho tugeze ahangaha ni ugukomeza abantu bakandika ku maradiyo bakavuga abashoboye kuvayo bakavayo ariko umunsi Kagame yavuyeho nta utabizi ko azavaho umunsi umwe hari abantu benshi bazabigwamo nyine ari by'umuntu tuba tuvuga duti abandika abahana abagira gute nubwo amahanga nayo ajya makabikora ariko twagakwiye kuba banyambere Edward rero ndumva n'abangarukirije ahangaha yenda n'abandi bakagira icyo bavuga urakoze cyane
nimunyemereye na soma irise y'abantu Kagame yagiye yicira hanze y'u Rwanda kandi akabicira muri bihugu bya Commonwealth bigiye guterana mu Rwanda akaba n'ikintu giteye ubwoba kubera ko niba yaricaye umuntu muri Mozambique muri za Kenya za Uganda za South Africa kandi nabyo biri muri uwo muryango wa Commonwealth byagombye kandi gutera hejuru bikavuga biti uyu muntu yaraniranye yica abandi we imuhira akaza no kubicira iwacu urumva ahangaha rero iyi mpuzamashyaka ya P4 igizwe na PS mbera kuri FDL Inkingi Amahoro People Congress na RNC hari urutonde bashyizeho rwerekana ko Kagame yagiciye abantu muri biriya bihugu akashimuta akicira abantu cyangwa se akagerageza kubica muri biriya bihugu bya Commonwealth abo nibo reka rero ngire vuba vuba noti yo ku ngingo yacu ya nyuma hari uwitwa ngo Emmanuel Munyaneza ngo wiciwe muri Uganda mu kwezi kwa gatatu itariki ya 10/2022 witwa Revocati Karemangingo wiciwe muri Mozambique mu kwezi kwa cyenda ku itariki ya 13/2021 Cassien Ntamuhanga washimutiwe mu Mozambique tariki ya 23/5/2021 witwa Seyifu Bamporiki wiciwe muri Afrika y'Epfo ku tariki ya 22 z'ukwa kabiri 2021, witwa Giyome Rutembesa waburi birengero muri Kenya mu kwezi kwa 11 tariki ya 6 2022, Benjamin Rutabana waburi birengero mu Buganda ku tariki ya 8 z'ukwa 9 2019, Louis Baziga wiciwe muri Mozambique tariki ya 26 z'ukwa 8 2019, witwa Ndorimana Semana wiciwe muri Kenya ku tariki ya 9 z'ukwa 7 2019, hadi uwitwa Kazimir Nkurunziza wiciwe muri South Africa muri Afrika y'Epfo tariki ya 23/5 2019, hawitwa Emile Gafirita wiciwe muri Kenya tariki ya 13/11 2014, hawitwa Emmanuel Munyaruguru wi waburi birengero mu Buganda tariki ya 15/10 2014, hawitwa Patrick Karegeya wiciwe muri Afrika y'Epfo tariki ya mbere 2014, hawitwa Joel Mutabazi washimutiwe mu Buganda tariki ya 25/10 2013, hari uwitwa Theogene Turatsinze wiciwe muri Mozambique mu kwezi kwa 10/2012, hari uwitwa Charles Ingabire wiciwe mu Buganda mu kwa 11/2011, hari uwitwa Professor Giovanni Timothy Mwaikusa wo muri Tanzania, umunyamategeko muri Tanzania wiciwe muri Tanzania tariki ya 13/7 2010, hari uwitwa General Kayumba Nyamwasa warasiwe muri Afrika y'Epfo ngo mu stomach munda muri Afrika y'Epfo mu kwezi kwa 6 2010, uwitwa Lieutenant Colonel Laurent Bangaya wiciwe muri Nigeria tariki ya 8/6/2023, hari uwitwa Pastor Musabe wiciwe muri Kameruni tariki ya 14/2 muri 1999, hari uwitwa Setsenda Shonga wiciwe muri Kenya mu kwezi kwa 5 tariki ya 16/1998, uwitwa Colonel Theoneste Lizinde wiciwe muri Kenya mu kwezi kwa 10 tariki ya 5/10 1996, hari uwitwa Luka Athanasio Umutaliyani ambasaderi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ambasaderi nyine w'Ubutaliyani Luka Athanasio n'umuntu wari ugomba kumurinda witwa Vittorio Lacovacci Lacovacci ndakureba ndaguye ijambo mukanya witwa ngo his bodyguard ngo dongo witwa Luka Athanasio ambasaderi w'Ubutaliyani muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'uwari ushinzwe kumurinda witwa Vittorio Lacovacci ngo n'umushoferi wabo wo muri PAM witwa Mustafa Mirambo biciwe Igoma tariki ya 22/2/2021, hari uwitwa Paul Rusesabagina washimutiwe i Dubai tariki ya 27/8/2020, hari uwitwa Orest hasingizwa Imana wiciwe muri Centrafrica tariki ya 22/2/2014, hari uwitwa Juvenal Wiringiyimana waburi birengero mu Bubiligi tariki ya 21/11/2015, noneho umubiri we baza kuwusanga Bruxelles Charleroi muri Kanari ku itariki ya 10 muri Kanari ku itariki ya 17/12/2015, umwe mbere abantu bose abwe nahe nabandi wenda batazwi nabo P4 yanditse nyine bagiye bicirwa hanze y'igihugu bicwe wenda bamwe bigaragara ko bicwe na regime cyangwa se bifite aho bihuriye na Leta y'u Rwanda. Reka ndikira ngo mbe message ijambo Serge uratwumva?
Ya ndakumva Comrade Edouard, wowe uranyumva neza?
Wowe ndakumva neza cyane, gatanu kugira cyane ijambo ni ryawe.
Urakoze cyane, ubwo reka ngushimire na bagenzi bacu muri kumwe, ntabwo ubundi nanteganyije kwaka ijambo ariko wenda kuko wenda ntashaka gukora ikiganiro nagira ngo wenda ngire icyo mvuga ku yindi ngingo ujya gusa n'iyi numva mu bikomojeho, aho mfatiye ikiganiro mvuga mushimiye nyine avuga nk'ibintu by'intore n'abandi bahungetse abanyarwanda mu bihugu bitandukanye, Kuvejero dufite amatangazo y'intabaza y'abanyarwanda batuye muri Finland barimo kwandikira radita ukabatabaza ambonye ko byaba wenda byiza buryo abantu batabaza rimwe kabiri gatatu kabona butumwa buza ku bwinshi hari n'igihe mvuga nti nzabikoramo kimwe gitaha cyangwa mu bindi byumweru bizaza ugasanga wenda ubutumwa bwaraje ntubu hagaciro ko kanya bikaba wenda arabo byanagira ingo ingaruka ni mu rugo rwo mvuze reka mfate ijambo wenda mu kanya gato mbe na vuga kuri kino kintu cy'intabaza y'abanyarwanda batuye muri community ya Finland kuva muri weekend twaje tubona nyine intabaza ubutumwa kuri WhatsApp bw'abanyarwanda batuye muri Finland ejo nakomeje kubibona uyu munsi nabyutse nandikirwa n'abantu batwumva kuko dufite community nyinshi zitwumva muri Finland na Suède community z'abanyarwanda rero bahari batuye impungenge nyine n'amanama amaze iminsi ava hari inama yabaye ejo yayobowe na Vincent Biruta ndetse na Diane Gashumba abanyarwanda batuye bakaba bandikira dita ukavuga bati nyamuneka mudukorere ubuvugizi kandi muvuge ko bino bintu bigomba kwamaganwa kuko gukora inama za diaspora zo zirakorwa byo nta n'uwazihagarika kubera ko ibihugu bifite za ambasade zabyo ariko wenda iyo abanyarwanda muri izo community bagize impunge y'umutekano wabo ari nacyo cyamengera ngo mpereho kuba twandikira kuri WhatsApp na email iyo bagize impunge z'umutekano wabo ikintu cya mbere bagomba gukora ni ukumenyesha inzego z'umutekano byumvikane twe turi mu itangazamakuru turi muri media turi no mu mpinduramatwara dushaka impinduramatwara mu gihugu cyacu ariko iyo ubonye ko umutekano wawe usagariwe cyangwa utewe impungenge w'informa local authority inzego z'umutekano zikwegereye kandi ugatanga ibimenyetso bishoboka bifatika y'ibyaguhungabanyiza umutekano cyangwa igituma udatekana izi nama rero zimaze iminsi ziba zayobowe na Diane Gashumba ambasaderi w'u Rwanda ndetse afatanyije na Vincent Biruta ubu turavuga ni mu gihugu cya Finland ariko bagashyira muri gihugu cya Suède na Norway ku makuru rero turimo kwandika kuri aditawuka muri iminsi itatu nyine nubwo babari muri community z'abanyarwanda muri ibyo bihugu bitatu Finland Suède na Norway aho bavuga ko Diane Gashumba afatanyije na Vincent Biruta ubu bashyizeho community yitwa Rwandan Community in Finland and France RCFF muri abbreviation uyu kari umuryango nyine washyizwemo abanyarwanda n'abakongomani batuye muri ibyo bihugu bitatu kuba abantu bajya muri community ibyo nta gitangaza birimo cyangwa nta n'imunye byantera ahubwo bitera impungenge wenda iyo abantu batangiye kubwirwa yuko mu byo baba baraganiriye bakoma no kwidentifiya abatavuga neza ubutegetsi abari muri opposition ku buryo bakoresha uko bashoboye bakabiyegereza byananirana hakaba yakoreshwa izindi nzira nge nanga kujya mu mazimwe cyangwa uvuga ngo ni byavugiwe ahandi nyine ko bavuga bati ni inama ziba zabaye mu ibanga iyo bavuze ngo kubagirira nabi inzira zose bavuga ko zigomba gukoreshwa kuba bari muri ibyo ngibyo hari amazina abantu baba bashyirwa mu bikorwa rero cyangwa mu majwi aba yagiye yandikwa agarukwaho ni nayo mpamvu uramutse wumva izina ryawe ryavuzwe rwose n'hésitez pas gukontakta la dita huka ukaza on air cyangwa kuri radio ukavuga uti mwarambekeye ngeremera droit de réponse hari urutonde rw'amazina yavuzwe bagiye bagarukaho y'intore n'abakorana na Kigali bari hariya ariko nk'uko nge mbyemera kandi nzi ko ari wo muco wacu umuntu wese uzifatanya n'ubutegetsi bwa Kigali kugira nabo umunyarwanda agomba kumudenonsa ndetse bagatanga ibimenyetso ku buryo inzego z'umutekano zimukurikira inkuru rero nk'uko mvuga ko bimaze iminsi mbikurikira babinyandikira ubwo ni ntabaza abantu baba bandika nyine tuba tugomba kubivuga uyu yaravuga ati ku cyumweru tariki 12 kwa 6 kuri adresse Albert Nkantu ndakeka ariko babisoma 25B 0018 Helsinki kuri Avenue Hall ndakeka niho habera inama ndetse nyuma birangiye haba n'indi nama y'ibanga yahuje maneko zose na ambasaderi Diane Gashumba bari kumwe na Dr. Vincent Biruta mu bantu mu byo baganiriye mu nama y'umwihezo n'ukureba nyine abo bantu bose batavuganwe n'ubutegetsi cyangwa babangamiye ubutegetsi bwabo kubaganiriza babegera kureba uburyo babageza mu Rwanda cyangwa bashakisha uburyo bayoboka bitashoboka nyine hagakoreshwa andi mabanga baziranye ubwo murabyumva no kwikiza umuntu nyine ku munyengero zirangaha nyine nk'uko ubundi batumwa bavuga bati amakuru agera amakuru ati mukomerera ditahuka hari amakuru arimo kugera ngo bavuga mu ntore kimwe na kimwe mu gihugu cya Finland cyane cyane mu mujyi wa Helsinki na Espoo ko bashaka kuroga bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bitashoboka bakageza mu Rwanda ariko iyo binaniranye bagomba gucasha andi mayeri ubwo no mundi butumwa nagiye mbona uyaravuga ati nanone ati ndaza kubashakira umwirondoro w'abitabiriye inama ariko burya si nkunda guhita njya muri ibyo cyane kuko ntabwo mfazi n'abantu butumwa eske kuko baba batuhuje cyangwa bareba umuntu wese wagiye bati abafite uwo mutima ibyo simbi sinjye babiverifya ariko hagize umva yuko twaba twana muvuze izina yatubaza ati mwaramvuze niba mwambeshyeye nge nagaruka nkavuga ni ngwire tubiganira none wowe ubihakane ko atari byo hari urutonde rero bagiye batanga harimo nkwitwa Inosa Ruteberuka hari uwitwa Gashema Danso hari Nyandwi Jerome hari Fosse Abiyakare hari Tuyishimiye Jean Claude hari Gasana Boss hari Gerard Nkurunziza hari Musa hari Senghor hari Kamari hari Providence hari abitwa ba Salvatore hari Ale hari Nunu Chantari hari Nendageje Imana Mika Richard Inosa Clarisse Auguste Gaspard Letitia n'abandi benshi bagiye bavugwa nyine bari muri izi nama bazigiyemo so urumva rero mwavuga kuri ibyo bintu by'abantu bagira n'abandi bantu ariko murabona yuko uko bimeze kose tujurire Leta y'u Rwanda iyo ishyizeho ibintu nk'ibi ngibi ibigomba no kubwira abantu impamvu babishyizeho intabaza nkora aha ngaha cyangwa amakuru nsoma nayo abantu banditse batabaza bati rwose ibi bintu bigomba kumenyekana kandi amakuru abavuye muri aho ngaho bagiye muri izo nama Edward Kabagema rero wenda nzabigarukaho mu bindi bigano bitaha gusa nagira ngo iyo komunika itambuke ko hari igihe utarabivuga uyu munsi ukagira uwo bahitana cyabagirira nabi barimo kuvuga urutonde rw'abo bantu basohotse muri la bilete ya PIFO numva ari ngombwa ko nina bazahita nyivuga kano kanya abo tubona tukababurira ariko n'abari kuri urutonde baba bakora ibyo bikorwa abantu bagomba kubadenonsa mu nzego z'umutekano bagatanga ibimenyetso si buryo kuvuga gusa ngo uyu muntu atugirira nabi niba uzi ko abikora ufite ibimenyetso ejye nzego z'umutekano ubitange bazagutumira wisobanure utange facte kugira ngo bive gusa mu magambo kandi abantu baba babeshyira abandi bantu nanone iyo basanze ko babeshyira abandi bantu babyo kugira ingaruka uwo muco wo kubeshyira tuwureke ariko niba uzi ko ari abantu bakugirira nabi bakorera Leta y'u Rwanda mubavuge mutange ibimenyetso inzego z'umutekano zibakurikire nizitabakurikira ubwo ngubwo bizaba bigaragara yuko hari akandi kagambane kabayemo urakoze cyane Edward Kumpari mwanya urakoze cyane
urakoze cyane Serge gutabariza abo bantu ni umuco wacu wo gutabariza abantu nkuko bivuze ubwo uzumva bamubeshyira ubwo azaza abivuge tubikosore noneho reka tujye ku nyungu ya nyuma ni ingingo ijyanye n'ibibazo by'ubukungu impamvu naza nyingingo nuko nabonye hari ahantu ndumva ari mu rutsiringire ngo abaturage ngo ibihumbi bibiri ndumva ari mu rutsiro aho abaturage ibihumbi bibiri ngo bagiye kwisabira yuko ngo bavana ku mu bantu bari mu kiciro cya mbere cy'ubudehe donc abantu bakenye kwa ni inkuru ya Rwanda News 24 rivuga ngo rutsiro ngo abarenga ibihumbi bibiri barasaba gukurwa mu kiciro cya mbere cy'ubudehe ubu turi muri 2022 impamvu iyi nkuru ya nayibonye ikanye intriga nkumva ko normale nuko ubu ngubu turi mu bihe guhera muri 2022 kuba covid yaza turi mu bihe ubukungu bw'isi bwose bwahungabanye n'ubwo u Rwanda burahungabana noneho ukibaza uti bari abantu bavuga ubundi basanzwe mu kiciro cy'abandi mu bukene bukabije byagenze bite kugira ngo bavuge ko bateye imbere kandi ubundi abantu barakenye cyane imibare y'u Rwanda irabyerekana hari nk'imibare nagiye mbaha ya leta yerekana ko ubukene bwiyongereye kubera ko baratubwira bati imibare actuelle iravuga iti abantu barihirwa mituweli na leta ni miliyoni ebyiri n'igice ubu ngubu kandi kera muri 2015 bari miliyoni imwe n'igice urumva ko hagati ya 2015 na 2022 abantu bari mu bukene bukabije biyongereyeho miliyoni bava kuri miliyoni imwe n'igice bagera kuri miliyoni ebyiri n'igice urumva ko aha ngaha ubukene buriyongera ikindi umuntu yavuga ni uko urebye ibiciro byariyongereye cyane nk'ubu batubwiye muri ibi bihe batubwiye bati ibiciro by'ibiribwa byiyongeyeho hafi 16% 15.18% ngire ngo ibiribwa byaratumbagiye kandi ntabwo ari mu Rwanda gusa ni ku isi yose noneho u Rwanda rukavuga ngo ubundi ngo iyo
kuzamuka kw'ibiciro umuntu yakwihanganira ngo ni 5%. Ariko mu Rwanda byageze kuri 15%, ndumva ari mu kwezi gushize. Kandi ntago ari muri kwezi gusa guhera COVID yatera ibiciro by'ibiribwa byarazamutse cyane. Ubu ngo ntabwo byahumiye ku mirari muri ibi bihe by'intambara ya Ukraine n'Uburusiya. Mbo urumva ko ahangaha ni ikibazo gikomeye. None impamvu mbizanye ibi ni kubera ko muri 2018 mu kwezi kwa 12 cya kigo cya statistique cya kibarusha mibare cyangwa se kibeshya mibare cyo mu Rwanda kirwa n'Isiri cyatanze raporo yitwa ngo imibereho ku mibereho yingo kwa noneho cyasobanuye gute icyo gihe cya n'Isiri yasobanuraga ko ngo ubukungu bw'u Rwanda ko ubukene mu Rwanda butagabanutse muri hagati ya 2014 na 2017 ngo kubera ko ngo hate ibiciro by'ibiribwa byarazamutse cyane ngo bikenesha abantu noneho n'isi bikavuga iti ubukene buri mu Rwanda 70% buterwa n'uko ibiciro by'ibiribwa bihenda abantu ngo bagahaha bibahenze cyane bagahaha ibiribwa bibahenze cyane noneho bigatuma ubukene bwabo bikabashyira mu bukene kwa noneho kibaza uti ko ubungubu muri iyi minsi ibiribwa guhera mu 2020 COVID yatera n'iyi ntambara ibiribwa byahenze cyane kurusha 2014-2017 byo ugiye muntuza muri Google wabibona uko ibiribwa byagiye bizamuka ubungubu ibiribwa byahenze cyane kurusha iriya myaka ya 2014-2017 ni ukuvuga ko niba muri hagati ya 2014-2017 ubukene butaragabanutse nako ubu iyo ubukene ntibwigeze bugabanuka kubera nyine ibiciro by'ibiribwa byari hejuru cyane none ngubu byarakabije ubu ni ukuvuga ko ubu ni karabaye ntabwo rero wasobanura ngo muri iyi myaka ngo muri ibi bihe ibiribwa byahenze kurushaho niho abaturage baje kuvuga ngo noneho ngo twavuye mu bukene ngo ni mutubane mu cyiciro cy'ubukene ngo twakivuyemo birakomeye kubyemera ikindi ni uko hari nka reka nzi ubona ntacyongeza cyiza cyane nzi ariko hari nk'ahantu Banque Mondiale ubwayo Banque Mondiale ivuga iki mboreka masomera kantu ka Banque Mondiale ngo pandemic ngo COVID-19 ni Banque Mondiale ivuga ngo yasunitse u Rwanda muri recession mu gusubira inyuma mu bukungu ahangaha bakavuga ngo Banque Mondiale ni tariki ya kangahera nibyo muri mu kwezi kwa kabiri mu kwezi kwa munani no February no mu kwezi kwa kabiri 2021 niho babyanditse banki yisi iravuga ngo mu Rwanda ngo poverty head count donc ubukene mu Rwanda bwiyongereho 5 na n'igice kimwe kwijana kubera COVID-19 ubwo ni barabyandika mu kwezi kwa munani muri 2021 ngo ubukene bwiyongereho 5 n'igice kimwe kwijana cy'abaturage donc abaturage 5 n'igice donc abakene biyongereho 5 n'igice kimwe kwijana ngo bisobanuye ko hari abantu 550,000 abakene bashyashya babonetse bitewe na COVID-19 mabyumve neza ubukene bwariyongereye abantu 550,000 mu Rwanda banyereye bakagwa mu bukene bitewe na COVID-19 murabona ko abantu babuze akazi imirimo yamahagarara bajya muri guma mu rugo mbega ibintu birafunga donc abakene bariyongera abakene 550,000 bashyashya none ubu ngubu murabona none barakanavuga ngo we've more than 80% of the new poor in rural areas ubwo icyo gize cyaje mu kibabarire ni ukuvuga ngo abantu 80% b'abakene bashyashya mu cyaro bariyongera donc haje abakene bashyashya 80% donc muri aba ngaba 550,000 baguye mu bukene muri 2021 kubera COVID-19 80% byabo bari mu cyaro none murumva ko mu cyaro haje abakene bashyashya ni Banque Mondiale yabivuga none kandi bari abantu bari mu bukene bukabije bari kuvuga ngo nabo mu Rutsiro barimo kuvuga ngo bavane mu cyiciro cy'abari mu bukene bukabije ngo bateye imbere nabo bari mu cyaro urumva ko ahangaha rero ni ikinyoma ni ibinyoma bikomeye donc ni umuntu abikeka ate rero ntabwo ibi bintu bishoboka ibintu bavuga ntabwo ari byo ahubwo umuntu yakeka ko Kagame kubera ko wenda agiye kwiyamamaza muri 2024 abakeneye imibare abakeneye kwerekana ko hari ikintu yakoze nubwo ubundi atago kuvuga ngo ubukene bwariyongereye nta guciye inkamabere kuko ku isi yose niko byagenze nta gukeneye kujya kubeshya imibare gutekinika kwitirika ngo werekane ko u Rwanda rwonyine ku isi ubukene bwagabanutse mu Rwanda nako ariko bwagabanutse ariko igihugu cyonyine ku isi ubukene bwagabanutse mu bihe bya covid n'intambara ntabwo ari ngombwa kubera ko ni icyorezo cyateye isi yose ubukene bwarateye kubera covid 19 n'intambara sinibona ari impamvu bashyiramo effort nyinshi bagashyiramo ingufu nyinshi kujya kwerekana ko ubukene bwagabanutse mu Rwanda nyine ku isi urumva ibyo ntabwo si ngombwa ariko nkakeka ko akeneye imibare myiza kubera ko agiye kujya mu matora ikindi umuntu yavuga ni uko wenda abariya bategeka uturere n'iki byose nabo babahoza ku nkeke babwira ngo ubukene buriyongere iwanyu bite yenda nabo baba bashaka gutekinika imibare kugira ngo berekane ko ubukene bwagabanutse bakabwira abaturage bati mugende mwebwe mudekarare bwanyu mwisabire muvuge ko mwavuye mu bukene noneho tubasibe tubavane mu bare w'abakene abantu bari mu cyiciro cya mbere cy'ubudike tubasibe mugende mwebwe mubyisabire ariko ari ukubatera ubwoba cyangwa se ku ari igitugu babashyizeho kandi ibintu bibatangaza kubera ko hari inkuru twanyujijeho nduba ariyo mu Ruhengeri aho abaturage ngo bahinze ngo igihingwa cyitwa geranium ngo babitegetswe na mushiki wa premier ministre noneho ngo bakeza noneho icyo gihingwa cyamara kwera bakabura umuntu uza kubagurira mu myaka irindwi yose igashira nta gishanga cyabo batashobora kugihinga igihingwa cyarabahombeye ngo ariko umve ukuntu abaturage babivuze ngo ariko ngo iyo hari abategetsi baturutse bukuru ngo abategetsi bakomeye baje kudusura ngo dutegekwa kubabwira yuko ngo iki gihingwa cyaduteje imbere ahangaha urumva ko ni falsification ya statistique cyangwa se ni kubeshya abaturage nako ni gutegeka guhatira abaturage kubeshya ko bamerewe neza kubeshya ko bahaze kubeshya ko bamerewe neza kubeshya ko inka zabateje imbere kubeshya ko igihingwa kimwe rukumbi cyabateje imbere bagategekwa kujya kumva ko abaturage niba babikora barabikoze mu Ruhengeri bati abategetsi niba baza kubasura mwebwe abaturage mugomba kugenda mukababwira yuko iki gihingwa cyabateje imbere kandi cyarabahombeje imyaka irindwi yose urumva ko niba icyo kintu iyo mechanism cyangwa se akugacenga ko gutegeka abaturage ngo bajye kudekarara yuko babayeho neza igihingwa cyabateje imbere none bakaba bageze naho babwira ngo mugende muvuge ko mutagikenye mutagishaka kuba mu cyiciro cya mbere cy'ubukene kuko ko mwazamutse urumva ko ahangaha ni iyindi etape y'itekinika tugezemo aho leta y'u Rwanda ishobora kujya kubeshya abantu nako gutegeka abaturage kujya kwibeshyera ngo kwibeshyera yuko babayeho neza ko bazamutse bateye imbere ni ikintu gishyashya ahangaha rero ni ibintu biteye ubwoba nabonye ko ari impamvu twabiganiraho ikindi ni uko ndumva ko twundisho turimo ntabwo wabeshya ko ubukene bwagabanutse ntibishoboka ko nta handi ku isi ubukene bwigeze bugabanuka ariko mu Rwanda abantu bari mu bukene bukabije barimo kubeshya ko bwagabanutse kandi ntibishoboka ari banki mondiale ari statistike zerekana ko ubukene bwiyongereye none ikindi gishyashya ni uko wenda Denise tugenda agiye kutuganirizaho ni uko iyo ngo ibiciro byazamutse ubushakashatsi bwerekanye ko iyo ibiciro byazamutse ibintu by'ibanze bigahenda cyane abo bigwa nabi cyangwa se bikabigiraho ingaruka mbi cyane ni abakennye kurusha abandi nibo bakena cyane bakazikama mu bukene bitewe n'ibiciro byazamutse ibiciro by'ibintu by'ibanze bikenese cyane kurushaho abatuye bakenye nibo bagira ingaruka ku iyo ibiciro by'ibintu by'ibanze byazamutse cyane cyane nk'ibiribwa n'ibindi bintu by'ibanze ahangaha naho namusaba kugira ngo adusobanure mwebwe musobanukirwe neza ukuntu leta y'u Rwanda ibeshya abaturage bajya kwibeshyera ngo nako leta y'u Rwanda ijya gutegeka abaturage ngo bibeshyere yuko bavuye mu bukene kandi bidashoboka kuko mu bihe turimo igihe ubukene ahubwo abaturage ahubwo abatuye bakennye kurushaho ni nacyo wenda Denise Rugendo yadufasha kumva se Rugendo niba utwumva wadufasha kumva iki kintu
yego urakoze cyane kabagema naguteze amatwi ni na byiza kuko watangiye ubisobanuraho kandi ikindi kintu cyiza ni uko buri gihe urabona usobanura uburyo imibereho ikiganiro cyawe ni nacyo gishingiyeho imibereho mibi y'abaturage akenshi iyo mibereho mibi y'abaturage iterwa cyangwa se ibafekte n'ibintu bibiri. Akenshi uzasanga ari politike mbi cyangwa se n'ubukungu mu gihe butameze neza. Ubu rero turi kwibanda ku bukungu, wavugaga n'izamuka ry'ibiciro inflation. Mu by'ukuri wigeze no kubivugaho neza, reka dutangire tunavuga yuko izamuka ry'ibiciro ryagize ingaruka ku isi yose. Nk'uko rero wabivugaga, sinumva impamvu, njyewe sinumva impamvu buriya butegetsi buri gihe bwumva yuko kugira ngo wemere ukuri, wemere realite iriho, hari ikibazo byaba bitwaye, sibyo? Kubera ko icya mbere ni uko iyo ubundi ibyo bita kuzamuka kw'ibiciro nka inflation, ubundi ni ikintu mu by'ukuri gisanzwe. Nk'abantu bari mu gihugu, ntabwo wavuga ngo ikiro cy'isukari, ikiro cy'umuceri uko cyagurwaga mu kimwe mu 1980 niko cyakagombye kuba kikigura icyo ngicyo. Ariko ubundi iyo hazamukaho nka kabiri, gatatu, kane ku ijana ku mwaka, icyo gihe n'ubukungu buri kugenda buzamuka, none ibiciro nabyo bikazamuka, icyo gihe ntabwo ingaruka aba ari nini cyane. Ibyo nibyo banavuga ati ubukungu burabusupporta, kubera ko abaturage nabo ubwo icyo gihe baba bashobora kuba babasha kwinjiza cyane, yaba ari umucuruzi yabasha kwinjiza cyane, yaba ari umushoramari nawe icyo gihe aba ari kwinjiza cyane. So iryo zamuka rero ry'ibiciro akenshi nta ngaruka nini rigira cyane, kuko riba ryazamutse ari gatoya nk'uko tubivuze. Ikindi noneho ugasanga n'ubushobozi bw'abantu nabwo bwazamutse, noneho ntibigire ingaruka nini. Ariko rero nk'uko we wabivugaga, iyo ibiciro byazamutse cyane nka biriya biciro ku buryo bwazamutse cyane cyane ku bintu by'ibanze, n'abakurikirana iby'ubukungu akenshi bagerageza kwibanda ku bintu by'ibanze umuturage akeneye nk'ibiribwa, housing, aho gutura, bagakurikirana transportation, uburyo yabasha kuva kuri point A akajya kuri point B. Noneho ibyo bakabikurikirana kuko aba ari ibintu uba uzakenera buri munsi, kandi ibyo ngibyo akenshi ukaba udashobora no kuba wagira ibindi bisimbuza. Naho nka za ruwazire, ibintu bijyanye na turisme, ibintu bijyanye no kwidagadura, ubukungu butagenze neza, abaturage batabashije kwinjiza cyane, ibyo ngibyo bashobora kubyiyima cyangwa se bakareba ibindi bintu babisimbuza. Iyo rero impamvu tuvuga yuko cyane cyane nka buriya mu Rwanda batagombye kubihakana, bagombye kubyitaho cyane, nuko nk'uko wabivuze inflation, izamuka ry'ibiciro rigira ingaruka zikomeye kuri urya muturage usanzwe cyane. Noneho ryanatumye itandukanyirizo hagati y'abatunze cyane n'abakennye cyane bigenda rikiyongera, kandi burya naryo ntabwo ari ryiza ku mpamvu nyinshi zumvikana. Iya mbere nuko n'abarya bakize, reka tuvuge ko bakize kubera bacuruza, nabo bakeneye kugira ngo babe abo babana nabo batanganya nabo ubushobozi nabo, ariko babe bafite nabo ubushobozi buhagije bwo kuba babagurira. Ikindi cya kabiri nuko icyo gihe nabo baparitisipa muri urya musarure mbumbe, ni ukuvuga ngo umuntu niba yakennye cyane akaba akeneye ko azajya afashwa, akaba atakibasha kuba yaproduisa cyane muri sosiyete, ni ukuvuga ko n'uruhare rwe mu musaruro mbumbe, birya twita GDP mu izamuka, baba babaratse ubukungu bwariyongereye cyangwa se habayeho bwaragabanutse depression n'ibindi, nuko umuturage nawe aba yagize umusaruro mwiza unagaragara. Icyo rero navuga impamvu byafata abaturage cyane 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 nko muri bino bihugu byateye imbereho, ibyo ni ibintu bakurikirana bakabyemera, noneho ni nabyo bibafasha mu kuvuga muti dufite umubare ungana gute noneho tugomba gufasha. Ese dushobora kuzamura ibyo twakwita urabona salaire de base harya mu Kinyarwanda tuzikumubona yabyite reka tuyizamure, noneho kugira ngo bifashe umuntu uri gukora, uri active, kuba yakomeza kubona ubushobozi bwo kwitunga ibyo byose rero babirebera kuri imbirya navugaga bi umuntu akenera mu buryo bwa buri munsi akeneye ahantu yaba ejojoma ese ibiciro niba byazamutse ugasanga byagiye no kuzamuka cyane cyane nko ku bantu urabona abantu bafite ubushobozi buke akenshi ari usanga badafite n'inzu zabo bo bagomba noneho gukodesha ubwo abo bakodesha naho bakaba bazamuye ibiciro ibiribwa ku masoko bikaba byazamutse kandi bahora babikenera transport ikaba yazamutse kandi bagomba gukenera kugira ngo bideplace babashe kuba bajya guhaha bajya gukora ibintu nk'ibyo so mu Rwanda rero ntabwo ushobora no kuvuga urabona na biriya babeshya ngo ubukene bwaragabanutse hari igipimo cyiza watubwiye ngo niba abantu bafashwaga mu kubona mituweli uwo mubare wariyongereye ntabwo umubare wakwiyongeraho miliyoni ngo noneho tubwire ko wakuye miliyoni mu bukene ntabwo bishoboka sibyo kubera yuko niba abantu baravuye mu bukene ntabwo bashobora kubura uburyo bakwigondera ibihumbi bitatu magana atanu ibihumbi bine ibihumbi bitanu by'amafaranga yo mu Rwanda kuvuga amadolari atatu n'igice ane atanu y'amanyamerika urumva icyo gihe bashobora kuyabona ubwabo nko ku gipimo kiri international ubwo bavuga ko uwo muntu ari gukorera hasi y'idolari n'ibice mirongo icyenda n'icyenda hafi amadolari ni ukuvuga nk'ibihumbi bibiri by'amanyarwanda abanyarwanda rero benshi bakorera hasi y'ayo mafaranga buri munsi babasha kwinjira
n'atanu ku mwaka ntugire ngo ayo mitiwe n'amadolari atatu ku mwaka ntabwo ari ku munsi ku mwaka urumva
uribaza ubwo bukene ukuntu baba bumeze urumva yamusabye ku mwaka wose ntabwo uri ko yamusaba ku kwezi uri ko yamusaba umwaka wose icyo gihe biba bigaragara yuko n'iby'ibanze uwo muntu utabasha kuyabona ni uko n'iby'ibanze ni ukuvuga ibiribwa kuvuga kubona amazi meza ahagije kubasha kuba ahantu hazima heza niba ari uyishyura akabasha kuhishyura ibyo byose nta byabafite kuko no mu gihe cyo kuvuga ati n'ubuzima kuba waba ufite garanti yuko nurwara uzivuza nabyo ubundi bisigaye bibarirwa mu bintu by'ingenzi bakwita by'ingenzi donc droit de base umuturage aba agomba nabwo kuba yabona so ibyo byose rero biba bitwereka yuko icyo kibazo kiba gihari ntabwo ari mu Rwanda kuko ariko mu Rwanda kirakabije nubwo baba bagiye bamera nk'aho bari kugihisha kubera ko nk'uko wabivuzeho nanjye mbishimangira inflation izamuka ry'ibiciro ryarazamutse cyane ntabwo ari mu Rwanda gusa ariko gukomeza kubihakana mu Rwanda nuko icyo gihe nta kintu bikoraho ariko mu gihe wabyemeye nibwo ushobora kuvuga ati okay ikibazo koko kirahari kandi iki kibazo kiri kugira ingaruka zikomeye cyane kuri urya umuntu n'ubundi wari usanzwe ari umuturage wasi kuko we na mbere y'uko ibiciro bizamuka kuvuga ngo uwo muntu we nta kintu yabashaga gusigarana nuko ibyo yabonaga yahitaga abikoresha mu kusatisfaga ibibazo bye by'ingenzi byaba ari ibiribwa n'ibindi ubwo rero niba byazamutse kandi we nta n'ikintu yasigaranaga ubwo ni ukuvuga ko ahita ajya mu gihombo ni nayo mpamvu ari bo bigiraho ingaruka cyane y'ibiciro byazamutse inflation niyo mpamvu rero leta nayo wo kugira ngo ibihaka ntibigomba kubyemera noneho icyicaro kabwo kireka tubishakire umuti reka niba ari ibishoboka reka turebe ese hari ukuntu dushobora kuzamura umusaruro niba twaburaga ahangaha niba hari ibyo twatumizaga ahangaha bikaba bitakiboneka niba esanse yazamutse transport yabyo ese hari uburyo twebwe dushobora gutangira kubiproduce ubwacu niba ntabyo ese hari uburyo dushobora gufasha abo babakene cyane cyangwa se batari bakennye ariko baguye mu bukene kubera noneho ibiciro byazamutse birenze uko umusaruro wabo ibyo binjizaga byabafashaga kubaho ibyo tuvuge niba winjizaga igihumbi noneho uyu munsi ukaba ukeneye igihumbi magana atanu mu kurya ubwo urumva yuko noneho wagiye muri manka ya magana atanu aho rero niba ushobora kuvuga ati abo reka tubagoboke turebe ikintu twabagenera cyangwa se turebe uburyo dushobora noneho kuba twavuga tuti reka duhindure imikorere reka duhindure aho twakuraga ibintu icyo gihe muricara mugapanga neza ikigomba gukorwa Ino mpamvu mu Rwanda uzasanga urya muturage wasi atitwaho bihagije batamwitaho bihagije kubera yuko icyo kintu baba bameze nkaho bari kukirengagiza ko ikibazo kandi ari ikibazo gikomeye cyabaye ubundi kuvureberera umuturage ni nacyo leta yagombye gukora ugomba gutangira kuri urya uri vulnerable uri vulnerable ni ukuvuga ngo uw'umukene ukuvuga ngo utagize icyo afite niwe ugomba guheraho ariko nanone ntabwo ushobora kwirengagiza nanone ngo uvuge ngo urya wo hejuru nawe sinzamworohereza kuko hari igihe ushobora kumusaba nibyo bita donc public and private partnership ukaba wamusaba kugira ngo nawe agire uruhare mu kubona ibisubizo byiza birambye binasaranganyijwe aho ashobora no kuba noneho yafasha urya ukiri hasi cyane yaba ari ukumuha imirimo ubwo rona wowe ugomba kumworohereza ukamubwira ati nuzajya ugira imirimo myinshi tuzakugabanyiriza imisoro n'urugero nari ntanze cyangwa se tuzakora iki n'iki tukorohereze natwe kugira ngo ube wadufasha mu kurangiza inshingano zacu zo kuzamura barya bari hasi ariko barya bari hasi cyangwa barya bari vulnerable cyane yuko bashobora kugwa hasi nibo ugomba kubanza kwitaho cyane kuko burya ni ingaruka nziza iragenda ikagera kure idongo biragenda ikafita n'umusaruro mbumbe GDP iragenda ikamwongerera ububasha bwe bwo kugura akaba yabasha noneho kuba yagurira na barya bacuruza bo baba bari muri kategori yo hejuru cyane niyo ubwo rero ikintu nanjye nakunganiraho nsoza kugira ngo natinda nuko nkuko wabivuze n'ibiciro byazamutse cyane bita nano muri bino bihugu dutuyemo namwe aho ngaho uri warabibonye abantu bita bigiraho ingaruka cyane ni abantu mu by'ukuri bari basanzwe n'ubundi bafite ubushobozi bukeya cyangwa se buciriritse cyangwa se batakoraga wabonye muri bino bihugu hari nk'igihe bahita bashakira leta ikaba yavuga ati rero kubera ko ibiciro by'amazu byazamutse by'abantu bakodesha byazamutse reka twubake nk'andi mazu ariko duhite duha priorite nk'abasaza kubera iki kuko bagiye mu zabukuru ubu turi kubaha amafaranga atajya yinduka ya pansiyo noneho ku buryo ubuzima bwabo bishobora kubagora amafaranga ashobora gushirira mu kwishyura inzu ubwo icyo gihe leta ikaba yabikora kuko abandi bo baba private sector bo icyo bashyira imbere ni inyungu ariko leta yishyira imbere abaturage twese public twese n'urugero rero nari ntanze ko nk'inahanga icyo kintu bahita bakireba bakavuga bati dore ibintu byahenze niba umuntu yaragiye mu zabukuru tukaba twari turi kumugenera aya mafaranga none akaba azashirira gusa mu kwishyura inzu reka turebe ukuntu twakubaka amazu ariko turahita duha priorite abo bantu bashaje cyangwa tububake n'amazu noneho tugerageze kuba iyo tutababwira yuko bazajya bishyura menshi nk'ayo abantu abashoramari bigenga abaprive bo baka nubwo rugero nari nguhaye ariko ikibabaje ni uko mu Rwanda ubu usanga babihakana ibyo rero ni ugushaka kwereka yuko n'uwo muturage w'ibanze wagombye kureberera wa mbere wagombye gushyira muri kategori ya mbere yo kugira ngo umureberere nubwo ugomba kureberera bose ari public interest leta ibireba public interest niyo itandukanye na private sector yo ireba inyungu bwite prive so ubwo rero utangirira kuri abo nyine bababaye cyane noneho ukagenda ukomeza uvuga uti ubwo iki kibazo nakirangije reka ndebe noneho n'icyaba ngaba reka ndebe n'ikindi cyose muri rusange yaba ari iyo mihanda tuzagendamo yaba ari umutekano wacu twese w'abantu n'ibyabo yaba ari imisoro abantu bishyura ariko buri gihe ugahera nyine kuri abo ngabo kandi ikindi ndarangirizaho ni uko leta no kugira ngo ubashe gutera imbere neza wifuza ko n'abaturage baba bateye imbere baba bafite ubushobozi wabazamuriye ubushobozi bwabo the purchasing power le pouvoir d'achat yabo yazamutse imibereho yabo imeze neza ashobora kwivuza mu gihe yagize ikibazo cy'uburwayi kuko nibwo azabasha gukomeza guproduisa gutanga umusaruro burya mujye ari gushaka umusaruro wiwe mu rugo iwe wo kugira ngo abeho nabe ariko n'uwo musaruro uragenda ukajya mu musaruro rusange mbumbe noneho ugasanga igihugu kiri gutera imbere mugihe n'abaturage bose bari gutera imbere. Urakoze cyane, nanjye niyo komanteri nakongera. Urakoze cyane.
Urakoze. Mbere uko mpa ijambo bagenzi bacu, hari akantu gato nashaka kongeraho. Nuko impamvu isuje nayizanye ni uko nabonaga hari nyine bashaka gutekinika, kuko iyo ya leta ishaka gutekinika ibintu umuntu amenya ahera. Kuko niba akarere kamwe kavuze kati dufite abantu 200,000 basaba kuva mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe, cyangwa se basaba bisabira ubwabo kuva mu cyiciro cy'abari mu bukene bukabije, kandi kiriya cyiciro basaba kuvamo ubundi n'icyiciro bavuga ngo barakibiganira, kuko bavuga ngo icyiciro cya mbere kiragubwa. Kiriya cyiciro basaba kuvamo ngo nimutuve abana mutukirije umutwarakize, ni cya cyiciro babarihira mitiwe, ni cya cyiciro abana babo baha amaburuse. Urumva kugira ngo abaturage bavuge ngo kiriya cyiciro nimukituvane mutujya ahandi ngo twarazamutse, urumva ko hari impamvu. Ugakeka ko rero niba ari akarere kamwe kavuga ati dufite abantu 200,000 bashaka kuva mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe, bavuga ko bateye imbere donc bave mu bukene bukabije, ubwabo ari babyisabira kuvanwa mu bukene bukabije, kuko babasiba mu bantu bari mu bukene bukabije. Dufite ubuturere 30, ubwo nuvuga ko mu Rwanda hose twazabona hafi 600,000 by'abantu bavuga ko buri karere kagiye kavuga gutyo, na Kanyanza na hose buri karere kagiye kavuga ati dufite abaturage 300,000 bavuga ko badashaka bavuye mu bukene mu bavane mu basibe. Urumva ko mu Rwanda twazabona abantu hafi 1,000,000 barenze 600,000 bavuga ko bavuye, kandi bidashingiye ku mibare ngo bavuge bati ntibabaza bati musigaye mwindiza ngahe, ubukora hehe, kera wari uri mu bukene bukabije kugira ngo uvemo. Nukuza muhure mu nama gusa agahita yidekarara ati njyewe ntabwo nkiri mu bukene bukabije mumvanemo, ariko wabwo n'iki se byo kubwira niba ari byo? Kubundi kugira ngo bagushyiremo bakubaza imibare, winjiza iki, ufite abantu bangahe, bigende bite? Ariko aho ntacyo bakubajije. Urumva rero ko hashobora kuba hari intention yo gushaka gutekinika imibare, bakatubya nkana abantu bari mu bukene bukabije bakabitubya, ariko ari abaturage bategeka kugira ngo bajye kubyisabira ngo babavanemo. Kuko leta kubava nabyo ntibishoboka. Nababwiye yuko nko mu byiciro by'ubudehe byarangiye mu kwezi kwa 2021, ubundi ibyiciro by'ubudehe bagombye kuba barabisohoye, ariko babishyize mu tubati banga kubisohora, kubera ko imibare y'ubukene igomba kwiyongera byanze bikunze kubera COVID, kubera iyi ntambara. Mwabonye ko Banki Mondiali yavuze ko imibare yiyongereye, na leta ubwayo imibare yayo yerekana ko abantu bari mu bukene bukabije biyongereho 1,000,000 benshi cyane. Nta kuntu ntaho wahera utekinika muri ibi bihe bya COVID n'intambara ngo uvuge ko ubukene bwagabanutse, ntabwo byakunda, ntabwo byagukunda. Impamvu nyine nizo mpamvu ibyiciro by'ubudehe batigeze babibiriye barabibitse, kandi biba byarasohotse mu kwezi kwa 12. Ubwo rero niba hari imibare myiza bashaka guha Kagame kugira ngo ajye kwiyamamaza, noneho bagiye gushaka kandi gakobyo babita gukira, n'indi manoeuvre cyangwa se ubundi buriganya bushyashya bwo gutegeka abaturage ngo bajye kwisabira ko bavuye mu bukene, noneho babahanagure mu bakenye bagiye kubyisabira, ariko atari byo. Urumva nicyo kintu cyatumye nzana yisuje. Mbo reka njye kwa Jean Pierre, amasaha aratujyanye, ariko watanga igitekerezo cyawe kuri yisuje ukanasezera tukarangiza. Ijambo ni rya Jean Pierre.
Murakoze cyane. Ariko urumva nyine ibyo Deni yavuze nta n'umuntu yabimushimira, nyine abivuze nk'ahantu hari leta ikora neza yitaye ku baturage, kuba nyine yabanza abaturage bo hasi kugira ngo igere ku kijye igomba kugeraho, cyangwa kureba mu by'ukuri ijisho ubundi ry'amareta rihora ku baturage, ariko natwe rihora ku baturage, ariko twe ribahoraho ribatsikamira kugira ngo bere kuva naho bari bari. Mu gihe ayandi mareta yo abagira ati bavaho mu cyiciro barimo cy'ubukene se cyangwa se mu ngorane bagiye bagira bajya ahantu heza, niyo mpamvu ibihugu byagiye bitera imbere n'abaturage babo ugasanga ntibasufura. Ariko yenda iwacu ho nta ibyo ni ibintu bidashoboka. Ni byiza kubivugaho, kuvuga ibyagiye ibyo aho bagenda bica, cyane nko mu iki gihe cya COVID yenda inkuru ikomeye yari kubuya aho berekanye bati ahateye imbere mu gihe cya COVID, nigeze numva bitera majeti nguvu ku bwabo bwateye imbere, kandi mu by'ukuri abaturage bararushijeho gusufura. Edwa rero uvuze kwintuza kwiyisije y'ukuntu abaturage babaha ibintu babeshya ngo babahaye, kandi mu by'ukuri ari ukubaremba cyangwa ari ukubaha n'ibintu bitari byo. Hari akantu kamaze iminsi gatrendinga hano kuri YouTube aho berekana abaturage ngo babahaye inka, ariko inka ngo baragiye bazifotorezaho bafata amafoto gusa barangije barapubliya ngo batanze inka ngo baze abaturage ariko abo baturage barigendera inka ntago zari izabo ariko mu gusohoka berekanye yuko ngo abaturage ngo bahawe inka kandi izo nka zari nk'intirano ngo ni ukwifotorezaho gusa ngo babone ibyo bapubliya numwumve ibyo iyo leta y'abantu babagombe bari hariya ngiye ntekereza yuko ari na sosiyete nyarwanda irwaye ihegiriye abantu babyamagana ngo bavuge bati yenda ibintu byari bikwiye ibintu byari bikwiye rero icyo navuga ndangiza yenda na nko kugira ngo tuburire abantu ibyo barimo Perezida Kagame ubutegetsi bwe bushigaje igihe gitoya ntago ntekereza yuko azamara indi yenda imyaka 15 ategeka ibyo ntago bishoboka kandi urubyiruko ruri kuvuka ubu ngubu hari rushobora kumara imyaka 40 50 rukiriho rukireba ibiri gukorwa ngiye nk'abavuga nti aba bantu bakuze bari kugenda bakura rwose bakwiye gusigira urubyiruko amasomo ntibasigira ibintu byo kubeshya FPR yubatse bisa nk'aho ari baringa ibintu bidashobora gushyigikirwa n'uwo ari we wese ibintu bishyigikirwa n'umuntu umwe ibintu bidashyigikirwa n'inzego nk'uko ziba zarashyizweho z'ubutegetsi zose z'igihugu bagatoza urubyiruko rwabo kutivanga mu bintu by'ubugome bwabo bakoresheje kugira ngo bamaranire ubutegetsi igihe kirekire ubu tuvuga Kagame agiye gutorwa mu myaka ibiri ntago ari n'imyaka myinshi ariko ikizabaho cyose ashobora kwiba amajwi akongera akajyaho ariko tuzi ko niba ushize uko yagiyeho ntabwo byari byemewe ari nazo ngaruka abaturage bari kugira kw'iki kintu yenda Serge yari yavuze agira ati aburira abantu bose muri rusange yo kugira ngo yenda abantu bose babe ararume bamenye n'umwanzi abihishemo iki kintu cy'ingenzi yenda kwavuze inyingo ngari cyane kuko tuba tuvuga ibyerekeranye n'ubukene imibereho y'abaturage ariko natwe imibereho y'abanyarwanda bari hanze ubwacu no kugira ngo ejo twongere dukore ikiganiro natwe tugomba kubirebaho tukabwira abantu yuko cyane cyane urubyiruko maze iminsi mpura narwo hano ruza hano mu gihugu nk'Ubwongereza n'ibindi bihugu byose bajyamo kwitandukanya kuko uko bashoboye rwose bakajya bitandukanya n'aya manyanga n'ubugome butareba abantu butita ku baturage FPR yazanye yenda hari abatabibona cyangwa hari n'abatabyumva ariko ntago mu by'ukuri yenda dushobora kurara tuvuga ubusa bagomba kumenya yuko abadukurikira ku radio itahuka ko hari impamvu yatumye abantu bahaguruka bakavuga hari impamvu aya n'andi maradiyo n'ama YouTube yose aba hanze ahaguruka akavuga nuko ibintu bitagenda neza abantu bose bagomba kumenya ngo nkavuga nti rero abadukurikira abatwumva bamenye ko u Rwanda ruri imbere n'urw'urubyiruko kugeza ubu ngubu rukiri bito abana bakiri batoya rero kugira ngo tuzabasiga ahantu habibarira baboroga kubera ibintu bitakozwe mbere y'igihe ubwo nagira inama yuko abakuriye bagombye uko bashoboye bakumva ko Kagame atari umuntu uzahoraho niba ashobora gufata amamiliyoni akajyana muri Arsenal abazaza mbere ntago bazakora gutyo rwose bizaba ari ibindi bindi ubwo rero kugira ngo twitandukanye nabyo tugomba kubyiga hakiri kare hanyuma cyane cyane urubyiruko tukavuga duti twirinde ibi bikorwa by'ubugome ibikorwa by'urwango ibindi bihugu dutuyemo bitagira kandi natwe dutuye ku isi nk'abandi Edouard rero nkumva nanasezera nabashimira ku kiganiro cyiza twagize twavuze ibintu bisa nk'aho ari bigari cyane ariko kwita ku mibereho y'abaturage nyine ni ingenzi ntago tuvuga ko bameze neza ariko nanone yenda hari abakurikira bakumva yuko turiho aricyo tuba tuvuga tutavuga yenda byo gutegeka gufata FPR cyangwa kugira gute ariko abaturage tubashyize imbere kuruta ibindi byose Edouard nkaba narangiza ugomba shimira murakoze
ukoze cyane Jean Pierre kwa je kufanya na tumi kiganiro reka nje kwa Laurent nako Jean Pierre ugira ibihe byiza ngo naho butaha reka nje kwa Laurent nawe niba ufite agatekerezo kagufiya wagatanga tukarangiza jambo ni ryawe Laurent agomba kuba yagiye Denis uratwumva wowe
muranyumva
uri turakumva watanga igitekerezo cyawe kigufiya tukarangiza masaha aragiye
murakoze ndabizi na tangiye mbashimira nyine ukuntu mwitanga uvuga ko no guhozaho kandi kuko nibyo tumenyereye wacu mu muryango wacu rero nkaba ngira ngo wenda nashimira nubwo ukuntu komiseri Doni yabivuze nibyo Jean Pierre amaze kuvuga nonaha
birumvikana ko n'uguhozaho tugomba kubwira abavandimwe bacu tugomba kubwira abanyarwanda ko nta gusinzira igihe igihugu cyacu kitazaba kimeze nk'icyo twifuza nk'uko abantu bisanzura nk'uko demokarasi yahaza nk'uko abantu babaho ubuzima bwabo nk'uko babushaka ntabwo dushobora kuryama akantu nagira ngo nongereho gatoya ni akantu kareba kuri aspect y'ibyerekeye biriya bintu byo muri garage murabizi neza wenda abari bakiri bafite imyaka isa n'izamutse mu rwanda muri 1992 habaye kubera intambara habaye inflation iraba ibiciro birazamuka murabyibonye abantu bari bakuze bahagaza mitingi cyangwa iki urwagwa rurazamuka ibintu biratogera kubera iki kubera effort de guerre kubera imbaraga bashyira mu ntambara none tukaba tuzi ko intambara iri hariya muri kariya karere igihugu cyacu kirimo wenda niyo byaba imbere bituma ariko kirimo bitwara amafaranga menshi noneho ikintu najya ngo mbwire abavandimwe bacu mbwire umuryango w'abanyarwanda ni uko noneho cyane abakiri batoya bari mu gihugu batagira n'akazi ni uko noneho na hahandi yari afite ategereje umwaka kugira ngo azabone akazi bizamusaba imyaka itanu kubera ko nta n'amafaranga noneho yo guhembwa nimba banahembwaga n'icya gatatu nta nayo bazabona kubera ibyo bintu byo kuba mu ntambara buri gihe kwirwa bashotora kwirwa bajya aho kugira ngo bafungure imiryango aho kugira ngo abantu baturanye bumvikane noneho babasore n'inkumi barimo kurangiza badafite imirimo iwacu kubera ko ahantu hose tuzi ko imirimo idahagije bajye muri ibyo bihugu bajye gushaka ayo kazi ntabwo bakigera bazagura iwacu noneho n'amaya amafaranga make ashobora kuboneka bayashyire mu basirikare bashyire mu gisirikare bashyire mu bandi bafashe iyo mitwe noneho se mwumbwire ukuntu noneho mu myaka umwaka umwe cyangwa ibiri imbere ukuntu ibintu bizagira ubwo rero nkaba nkangurira abo abanyarwanda abari iwacu kandi mbashimira kwihangana bagira bakanguke barebe ko imbere yabo nta kintu gihari bayishakisha ukuntu imana yaduhaye ubwenge ukuntu zakwerekana ko bagomba guhagarika ibyo bintu ahubwo bagashaka ubuzima bw'abana babo n'abazaba baturukaho rero ndavuze menshi natekereza ko abanyarwanda bafite ubwenge barumva kandi natwe turabumva dukomereze kuri iyo ntego dukomereze kuri uwo murego turebe ko twakwivana muri iki kibazo kuko n'ikibazo cyacu rero nkarangiza mbashimira bwana Kabagema Chantali bwana Serge bashimira ko umurava mugira ukomeze nubwo hari igihe tutaboneka ntabwo murabizi tuba turi buzindi ariko igihe kibonetse tugomba kuza tukabagwa mu ntege urakoze mugire umugoroba mwiza kandi imana ibane nawe
urakoze cyane nawe wakoze Laurent wakoze cyane kuza kwifatanya natwe mu kiganiro twashinga ibitekerezo duhaye ubwo twizere ko utahuza utubonera akanya noneho ukaza kenshi kurushaho imana rero ibane nawe ugira amahoro y'imana we n'umuryango wawe reka njye kwa Deni nawe niba hari igitekerezo yatatanze gitanga noneho wanasezeje muri ryawe Deni
urakoze cyane byinshi mwabivuzeho kandi nemeranya namwe ubwo rero nanjye nafata umwanya mutoya ngasoza ngushimira wowe na bagenzi bawe ubwitange gukomeza kuvugira abaturage mujye mwibuka yuko kiriya ni ikintu gikomeye cyane burya muba muri gukora ndabizi yuko ubutegetsi buri hariya bubi nubwo ari bubi burakurikira bukunda kwibanda cyane ku banenga ku buryo rero bakurikira bakabyumva abari irindi jwi tubaha kubera urabona n'abashoboye kugerageza kuvuga ariko bakavuga bo bari kumwe nabo bari mu gihugu bakabahereza microphone bakabaha microphone ngo nibavuge ubwo ndi kuvuga ba cyuma ba karasira bari ba Theo n'abandi bose bagerageje kugenda bavuga bakayumva bo bari mu gihugu abo bose bagiye bafungwa bagiye bicwa ubwo rero irijwi nubwo twebwe tuba turi kure ni ingenzi niyo mpamvu rero najyaga ngo mbigushimire kubera ubwitange bwawe ubushakashatsi wakoze kugira ngo uze uvuge mu by'ukuri ibiri ibyo iriya ngoma mbi iba itari gukorera abaturage cyangwa se ibiri ibiri kubakorera ni ikintu rero cyiza nifuza ko mwazakomeza nanjye nkaba mbijeje inkunga yanjye uko nshoboye mu gihe mwazaba munkeneye ko nanjye nazageza ngatanga umusanzu wanjye ubwo rero reka ndekeraho mbashimire nshimire n'abatwumvishe n'abazatwumva mukomeze mugire amahoro aturuka ku Mana murakoze
urakoze urakoze cyane Serugendo Deni nawe ibitekerezo byawe inkunga yawe duha buriteke yuje ni inkunga itagira ukwisa turayishima cyane igihe cyose tuzajya tugukenera tuzajya tugutera akamu nyine uze udusobanurire cyane cyane ibintu bijyanye n'ubukungu kuko utubirusha ubifitemo ubumenyi kuturusha ubwo rero nkwifurije ibihe byiza wowe n'umuryango wawe ugira amahoro y'Imana ubwo tuzabura n'ubutaha mwese rero abanyarwandakazi mwadukurikiye kuri radio itahuka mwese turabashimiye Imana ibane namwe ni kabageme duwaro bategura iki kiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage kanakibagezaho mugira amahoro y'Imana turabakunda cyane kuri radio itahuka
RNC rero Rwanda National Congress muri mwara abayumva batazi n'intego zayo intego esheshatu zihuriro nyarwanda RNC iya mbere ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi ya kabiri amajyambere arambye kandi asangiye ya gatatu ubumwe n'ubwiyunge nyabwo ya kane umutekano w'abantu b'ibyabo ya gatanu ububanyi n'amahanga buboneye ya gatandatu itahuka ry'impunzi mu cyubahiro RNC viva viva RNC viva viva Now you've done.